Levitico mutu 1. Zansembe yopiereza. Ndipo Yehova anaita na Mose na nena naye ali mchihema chokomanako iye nati, Lankula ndi ana Israeli, nunene nawo, aliyense mwe inu akabwera nacho chopereka cha kwa Yehova, muzibwera nacho chopereka chanu chikhale cha zoweta cha ng'ombe, kapena cha nkhosa, kapena cha mbuzi. Chopereka chake chikakhala nsembe yopyereza ya ng'ombe, azibwera nayo yayimuna yopanda chirema. Abwere nayo kukhomola chihema chokomanako kuti alandirike pamaso pa Yehova. Ndipo ayike dzanja lake pamutu pa nsembe yopyereza, ndipo idzalandiridwa mʼmalo mwake imtetezere. Pamenepo ayiphe ng'ombeyo pamaso pa Yehova, ndipo ana Aaroni ansembewo abwere nawo mwazi, nawaze mwaziwo pozungulira paguwa la nsembe, lokhala pa khomo la chihema chokomanako. Ndipo asende nsembe yopyereza ndi kuyikadzula ziwalo zake. Ndipo ana Aaroni wansembeyo asonkhe moto paguwa la nsembe ndi kukonza nkhuni pa motopo. Ndi ana Aaroni ansembewo akonze ziwalozo mutu ndi mafuta pa nkhuni zili pa moto wa paguwa la nsembe. Koma atsuke ndi madzi matumbo ake ndi miyendo yake. Ndi wansembe atenthe zonsezi paguwa la nsembe. Zikhale nsembe yopyereza, nsembe ya moto, ya fungo lokoma la kwa Yehova. Ndipo chopereka chake chikakhala cha nkhosa kapena cha mbuzi, chikhale nsembe yopyereza. Azibwera nayo yayimuna yopanda chilema. Ndipo ayiphere iyo pambali ya kumpoto ya guwa la nsembe, pamaso pa Yehova. Ndipo ana Aaroni ansembewo awaze mwazi wake pa guwa la nsembe pozungulira. Ndipo ayikadzule ziwalo zake pamodzi ndi mutu wake ndi mafuta ake. Ndi wansembeyo akonze izi pa nkhuni zili pa moto wa pa guwa la nsembe. Koma atsuke ndi madzi, matumbo ndi miyendo, ndi wansembe abwere nazo zonse na zitenthe pa guwa la nsembe. Ndiyo nsembe yopyereza, nsembe ya moto, ya fungo lokoma la kwa Yehova. Ndipo chopereka chake cha kwa Yehova chikakhala nsembe yopyereza ya mbalame, azibwera nacho chopereka chake chikhale cha njiwa kapena cha maunda. Ndipo wansembe abwere nacho kuguwa la nsembe, namwetule mutu wake, nayitenthe pa guwa la nsembe, ndi mwazi wake awukamulire pambali ya guwa la nsembe. Nachotse chitsokomero ndi chipwidza chake, nazitaye kufupi kwa guwa la nsembe, kumawa kudzala. Nang'ambe mapiko ake, osawachotsa konse ayi. Ndipo wansembeyo ayitenthe pa guwa la nsembe, pa nkhuni zili pa moto, ndiyo nsembe yopyereza, nsembe ya moto, ya fungo lokoma la kwa Yehova. Levitico mutu 2. Za nsembe ya ufa ndi ya zipatso zoyamba. Ndipo munthu akabwera nacho chopereka, ndicho nsembe ya ufa ya kwa Yehova, chopereka chake chizikhala cha ufa wosalala. Ndipo athirepo mafuta ndi kuyikapo lubani. Ndipo abwere nayo kwa ana Aaroni ansembewo, natengeko ufa ndi mafuta odzala manja ndi lubani wake wonse. Ndipo ansembeyo ayitenthe chikumbutso chake pa guwa la nsembe. Ndiyo nsembe ya moto, ya fungo lokoma la kwa Yehova. Ndipo chotsalira cha nsembe ya ufa chikhale cha Aaroni ndi ana ake. Ndicho chopatulika kwambiri cha nsembe za moto za Yehova. Ndipo ukabwera nacho chopereka, ndicho nsembe ya ufa, yophika mu mchembo, chizikhala chati mitanda ta ufa wosalala, topanda chotupitsa, tosakaniza ndi mafuta, kapena timitanda, taphanthi, topanda chotupitsa, todzoza ndi mafuta. Ndipo nsembe ya ufa yako, ikakhala yokazinga mchiwaya, ikhale ya ufa wosalala wopanda chotupitsa, wosakaniza ndi mafuta. uphwanye nuthirepo mafuta, ndiyo nsembe ya ufa. Ndipo chopereka chako chikakhala nsembe ya ufa ya mumphika, chikhale cha ufa wosalala ndi mafuta. Ndipo ubwere nayo nsembe ya ufa yopangika ndi izi kwa Yehova. Ndipo atabwera nacho kwa wansembe, iyeyo apite nacho kuguwa la nsembe. Ndipo wansembeyo atengeko chikumbutso pa nsembe ya ufa na chitente pa guwa la nsembe. Ndicho nsembe ya moto ya fungo lokoma la kwa Yehova. Ndipo chotsalira cha nsembe ya ufa chikhale cha Aroni ndi ana ake. Ndicho chopatulika kwambiri cha nsembe za moto za Yehova. Nsembe iliyonse ya ufa imene mubwera nayo kwa Yehova isapangike ndi chotupitsa, pakuti musamatenthera Yehova nsembe ya moto ya chotupitsa kapena ya uchi. Monga chopereka cha zipatso zoyamba, muzipereka izi kwa Yehova. Koma asazifukize paguwa la nsembe zichite fungo lokoma. Ndipo chopereka chako chilichonse cha nsembe ya ufa uzichikoleretsa ndi mchere. Usasoe mchere wa chipangano cha Mulungu wako pa nsembe yako ya ufa. Pa zopereka zako zonse uzipereka mchere. Ndipo ukabwera nayo nsembe ya ufa ya zipatso zoyamba kwa Yehova. Uzibwera nayo nsembe yako ya zipatso zoyamba ikhale ya ngala zoyamba kucha, zoumika pa moto zokonola. Ndipo uthirepo mafuta ndi kuyikapo lubani, ndiyo nsembe ya ufa. Ndipo wansembe atente chikumbutso chake atatapa pa tirigu wake wokonola ndi mafuta ake, ndi kutenga lubani lake lonse, ndiyo nsembe ya moto ya kwa Yehova. Levitiko mutu firi za nsembe yoyamika. Ndipo chopereka chake chikakhala nsembe yoyamika, akabwera nayo ng'ombe kapena yayimuna kapena yayikazi, azibwera nayo yopanda chilema pamaso pa Yehova. Ndipo ayike dzanja lake pa mutu wa chopereka chake ndi kuyipha pa chipata cha chihema chokumanako. Ndipo ana Aroni ansembewo awaze mwazi wake pa guwa la nsembe pozungulira. Pamenepo abwere nayo nsembe ya moto ya kwa Yehova, yotengako ku nsembe yoyamika. Achotse mafuta akukuta matumbo, ndi mafuta onse akukhala pa matumbo, ndi mpyo ziwiri, ndi mafuta ali pomwepo okhala mchiuno. Ndichokuta champhafa chofikira ku impsyo. Ndipo ana Aaroni azitente pa guwa la nsembe, pa nsembe yopyereza, ili pa nkhuni zimene zili pa moto. Ndiyo nsembe ya moto ya fungo lokoma la kwa Yehova. Ndipo chopereka chake chikakhala nkhosa kapena mbuzi kuti ikhale nsembe yoyamika ya kwa Yehova, ingakhale yayimuna kapena yayikazi. Azibwera nayo yopanda chilema. Akabwera nayo nkhosa kuti ikhale chopereka chake, abwere nayo pamaso pa Yehova. Nayike dzanja lake pa mutu pa chopereka chake. Nayiphe patsogolo pa chihema chokumanako. Ndipo ana Aaroni awaze mwazi wake pa guwa la nsembe pozungulira. Pamenepo abwere nayo nsembe ya moto ya kwa Yehova, yotengako ku nsembe yoyamika, mafuta ake, mchira wa mafuta onse, atauchotsa kufupi kufupa la msana, na ichotse mafuta akukuta matumbo, ndi mafuta onse akukhala pa matumbo. Ndi mpsyo ziwiri, ndi mafuta ali pomwepo okhala mchiuno, ndi chokuta champhafa chofikira ku impsyo. Ndipo wansembe azitente pa guwa la nsembe, ndicho chakudya cha nsembe ya moto ya kwa Yehova. Ndipo chopereka chake chikakhala mbuzi, azibwera nayo pamaso pa Yehova. Nayike dzanja lake pa mutu pake, nayiphe pa khomo la chihema chokumanako. Ndipo ana Aaroni awaze mwazi wake pa guwa la nsembe pozungulira. Ndipo abwere nacho chopereka chake chotengako, ndicho nsembe ya moto ya kwa Yehova. achotse mafuta akukuta matumbo, ndi mafuta onse akukhala pa matumbo. Ndi impsyo ziwiri ndi mafuta ali pomwepo, okhala mchiuno, ndi chokuta champhafa chofikira ku impsyo. Ndipo wansembe atenthe izi pa guwa la nsembe, ndizo chakudya cha nsembe ya moto, ichite fungo lokoma. Mafuta onse nga Yehova. Likhale lemba losatha mibado yanu nyumba zanu zonse. Musamadya kapena mafuta kapena mwazi. Levitiko mutu 4. Za nsembe ya uchimo pochimo wa nsembe. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, lankhula ndi ana a Israeli ndi kuti, munthu akachimwa, osati dala, pachina cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova, nakachitapo kanthu, akalakwa wansembe wodzozedwa ndi kupalamulira anthu, pamenepo azibwera nayo kwa Yehova ng'ombe ya mphongo yopanda chilema. Chifukwa cha kuchimwa kwake, adakuchita, ikhale nsembe ya uchimo. Ndipo adze nayo ng'ombeyo kukhomo la chihema chokumanako pamaso pa Yehova. Nayike dzanja lake pamutu pa ng'ombeyo, nayiphe ng'ombeyo pamaso pa Yehova. Ndipo wansembe wodzozedwayo atengeko mwazi wa ng'ombeyo, nabwere nawo ku chihema chokumanako. Ndipo wansembeyo aviyike chala chake mwaziwo, nawaze mwaziwo kasanu ndi kawiri pamaso pa Yehova, chakuno cha nsalu yotchinga ya malo opatulika. Ndipo wansembeyo atengeko mwazi, nawike pa nyanga za guwa la nsembe la chofukiza cha fungo lokoma, lokhala mchihema chokumanako pamaso pa Yehova. Nathire mwazi wonse wa ng'ombeyo patsinde pa guwa la nsembe yopyereza, lokhala pa khomo la chihema chokumanako. Ndipo achotse mafuta onse ya ng'ombe ya nsembe ya uchimo, achotse mafuta akukuta matumbo, ndi mafuta onse akukhala pa matumbo. Ndi impsyo ziwiri, ndi mafuta ali pomwepo okhala mchiuno, ndi chokuta champhafa chofikira ku impsyo. Omo azikachotsera pa ng'ombe ya nsembe yoyamika, ndipo wansembe azitenthe pa guwa la nsembe yopyereza. Natulutse chikopa cha ng'ombeyo ndi nyama yake yonse, pamodzi ndi mutu wake, ndi miyendo yake, ndi matumbo ake, ndi chipwidza chake. Inde ng'ombe yonse kunja kwa chigono, kunkanayo kumalo koyera, kumene atayako mapulusa. Nayitenthe pa nkhuni ndi moto, ayitenthe potayira mapulusa. Za nsembe ya uchimo, pochimwa mtundu wonse wa Israeli. Ndipo khamu lonse la Israeli likalakwa osati dala, ndipo chikabisika chinthuchi pamaso pa msonkhano, litachita china cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova ndi kupalamula. Kukadziwika kuchimwa adachimwako, pamenepo msonkhano uzibwera nayo ng'ombe ya mphongo ikhale nsembe ya uchimo, ndipo udze nayo kukhomo la chihema chokumanako. Ndipo akulu akhamulo ayike manja awo pamutu pa ng'ombeyo pamaso pa Yehova, nayiphe ng'ombeyo pamaso pa Yehova. Ndipo wansembe wodzozedwayo adze nawo mwazi wina wa ng'ombeyo ku chihema chokumanako, naviyike chala chake mwazi wa nsembewo, nawaze kasanu ndi kawiri pamaso pa Yehova, chakuno cha nsalu yotchinga. Nayike mwazi wina pa nyanga za guwa la nsembe lokhala pamaso pa Yehova, lokhala mchihema chokumanako, nathire mwazi wonse pa tsinde pa guwa la nsembe yopyereza, lokhala pa khomo la chihema chokumanako. Ndipo achotse mafuta ake onse nawatenthe pa guwa la nsembe. Atero nayo ng'ombeyo monga umo anachitira ng'ombe ya nsembe ya uchimo, ndipo wansembe awachitire chowatetezera, ndipo adzakhululukidwa. ndipo atulutse ngombeyo kunja kwa chigono ndi kuitenta monga anatenthera ngombe yoyamba ija. Ndiyo nsembe ya uchimo ya kwa msonkhano. Za nsembe ya uchimo pochimwa mkulu. Akachimwa mkulu osatidala pa china cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova Mulungu wake na palamula, akamdziwitsa kuchimwa kwake adachimwako, azidza nacho chopereka chake, ndicho tonde wopanda chilema, naike dzanja lake pamutu pambuziyo, naiphe pamalo pophera nsembe yopyereza pamaso pa Yehova. Ndiyo nsembe ya uchimo. Ndipo wansembe atenge kumwazi wansembe ya uchimo ndi chala chake, nauike panyanga za guwa la nsembe yopyereza, ndi kuthira mwazi wake patsinde pa guwa la nsembe yopyereza. Ndipo atenthe mafuta ake onse pa guwa la nsembe, monga mafuta a nsembe yoyamika. Ndipo wansembe amchitire chomtetezera, ndipo adzakhululukidwa. Za nsembe ya uchimo pochimwa munthu yekha. Ndipo akachimwa wina wa anthu amdziko osatidala pa china cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova na palamula, akamdziwitsa kuchimwa kwake adachimwako, azidza nacho chopereka chake mbuzi yayikazi yopanda chilema chifukwa cha kuchimwa kwake adakuchita. Ayike dzanja lake pamutu pa nsembe ya uchimo, naiphe nsembe ya uchimo pamalo pa nsembe yopyereza. Ndipo wansembe atenge kumwazi ndi chala chake, nauike panyanga za guwa la nsembe yopyereza, ndikuthira mwazi wake wonse patsinde pa guwa la nsembe. Nachotse mafuta ake onse, monga umo amachotsera mafuta pa nsembe yoyamika. Ndipo wansembeyo awatente pa guwa la nsembe, akhale fungo lokoma la kwa Yehova. Ndi wansembe amchitire chomtetezera, ndipo adzakhululukidwa. Ndipo akadzanayo nkhosa, ndiyo chopereka chake, ikhale nsembe ya uchimo, azidzanayo yayikazi yopanda chilema. Naike dzanja lake pamutu wa nsembe ya uchimo, ndi kuipha ikhale nsembe ya uchimo pamalo pophera nsembe yopyereza. Ndipo wansembe atenge kumwazi wa nsembe ya uchimo ndi chala chake, nauike panyanga za guwa la nsembe yopyereza, ndikuthira mwazi wake wonse patsinde pa guwa la nsembe. Nawachotse mafuta ake onse, monga umo amachotsera mafuta ankhosa pa nsembe yoyamika. Ndipo wansembeyo atenthe awa pa guwa la nsembe, monga umo amachitira nsembe za moto za Yehova. Ndipo wansembeyo amchitire chomtetezera pa kuchimwa kwake adakuchimwira, ndipo adzakhululukidwa. Levitiko mutu 5. Za nsembe yopalamula. Ndipo akachimwa munthu wakuti adamva mawu akuwalumbilitsa, ndiye mboni, kapena wakuona, kapena wakudziwa, koma osawulula, azisenza mphulupulu yake. Kapena munthu akakhudza chilichonse chodetsa, kapena mtembo wa nyama yodetsa, kapena mtembo wa choweta chodetsa, kapena mtembo wa chokwawa chodetsa, kungakhale kudambisikira, aliwodetsedwa, ndi wopalamula. Kapena akakhudza chodetsa cha munthu, ndicho chodetsa chilichonse akhala wodetsedwa nacho, ndipo chidambisikira, koma pochizindikira akhala wopalamula. Kapena munthu akalumbira ndi milomo yake, osalingirira kuchita choyipa, kapena kuchita chabwino, chilichonse munthu akalumbira osalingirira, ndipo chidambisikira, koma pochizindikira akhala wopalamula chimodzi cha izi. Ndipo kudzali atapalamula chimodzi cha izi, aziwulula chimene adachimwa nacho. Nadze nayo nsembe yopalamula kwa Yehova, chifukwa cha kupalamula kwake adachimwira. Ndiyo nkhosa yayikazi, kapena mbuzi yayikazi, ikhale nsembe ya uchimo, ndipo wansembe amchitire chomtetezera chifukwa cha kuchimwa kwake. Ndipo chuma chake chikapanda kufikira nkhosa, wochimwayo adze nayo kwa Yehova nsembe yake yopalamula, njiwa ziwiri, kapena maunda awiri. Imodzi kale ya nsembe ya uchimo, ndi ina ya nsembe yopyereza. Ndipo adze nazo kwa wansembe, ndiye ayambe kubwera nayo ija ya kwa nsembe ya uchimo, napotole mutu wake pakhosi pake, osa uchotsa. Nawaze kumwazi wa nsembe ya uchimo, pambali ya guwa la nsembe. Ndi mwazi otsalira, aukamulire patsinde pa guwa la nsembe. Ndiyo nsembe ya uchimo. Ndipo aikonze inzake ikale nsembe yopyereza. Monga mwalemba lake, ndipo wa nsembe amchitire chomtetezera chifukwa cha kuchimwa adachimwira. Ndipo adzakhululukidwa. Koma chuma chake chikapanda kufikira njiwa ziwiri kapena maunda awiri, wochimwayo azidza nacho chopereka chake limodzi la magawo kumi la efa la ufa wosalala. Likale la nsembe ya uchimo. Asamaikapo mafuta, kapena kuikapo lubani ai. Pakuti ndicho nsembe ya uchimo. Ndipo adze nacho kwa wansembe, ndi wansembeyo atenge kuwodzala manja, ukale chikumbutso chake, na chitente paguwa la nsembe, monga umo amachitira nsembe za moto za Yehova, ndiyo nsembe ya uchimo. Ndipo wansembe amchitire chomtetezera, chifukwa cha kuchimwa kwake adachimwira chimodzi cha izi, ndipo adzakhululukidwa. Ndipo chotsalira chikhale cha wansembe, monga umo amachitira chopereka cha ufacho. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, munthu akachita mosakhulupirika, nakachimwa osatidala pa zopatulika za Yehova, azidza nayo nsembe yake yopalamula kwa Yehova. Ndiyo nkhosa ya mphongo yopanda chilema ya mgulu lake, monga umayesa mtengo wake pochula masekeli asiliva, kunena sekeli wa malo opatulika, ikale nsembe yopalamula. Ndipo abwezere cholakwira chopatulikacho, naonjezepo limodzi la magawo asanu, napereke kwa wansembe, ndi wansembeyo amchitire chomtetezera, ndi nkhosa ya mphongo ya nsembe yopalamula, ndipo adzakhululukidwa. Ndipo munthu akachimwa, nakachita china cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova, angakhale analibe kudziwa, koma wapalamula azisenza mphulupulu yake. Nadze nayo kwa wansembe nkhosa ya mphongo yopanda chilema ya mkhola lake, monga umayesa mtengo wake ikhale nsembe yopalamula, ndipo wansembeyo amchitire chomtetezera chifukwa cha kusachimwa dala kwake osakudziwa, ndipo adzakhululukidwa. Iyo ndiyo nsembe yopalamula, munthu uyu anapalamula ndithu pamaso pa Yehova. Levitiko mutu 6. Za nsembe yopalamula pochimwa dala munthu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, akachimwa munthu nakachita mosakhulupirika pa Yehova, nakachita monyenga ndi mnansi wake kunena za choyikiza, kapena chikole, kapena chifwamba, kapena anasautsa mnansi wake, kapena anapeza chinthu chotayika, nanena pobodza, nalumbira pabodza, pachimodzi cha izi zonse amachita munthu, ndikuchimwapo, pamenepo padzali kuti popeza anachimwa napalamula, azibweza zofunkha zimene analanda mwachifwamba, kapena chinthuchi adachiona ndikusautsa mzake, kapena choyikiza anamuyikiza, kapena chinthu chotayika anachipeza, kapena chilichonse analumbirapo monama, achibwezere chonsechi naonjezepo. Limodzi la magawo asanu, apereke ichi kwa mwini wake tsiku lotsutsidwa iye. Ndipo adze nayo nsembe yake yopalamula kwa Yehova, ndiyo nkhosa ya mphongo yopanda chilema ya mkhola mwake. Monga umayesa mtengo wake, ikhale nsembe yopalamula, adze nayo kwa wansembe. ndipo wansembeyo amchitire chomtetezera pamaso pa Yehova, ndipo adzakhululukidwa. Kunena zilizonse akazichita ndi kupalamula nazo. Chilamulo cha nsembe yopyereza. Ndipo Yehova anayankhula ndi Mose nati, uza Aaroni ndi ana ake ndi kuti, chilamulo cha nsembe yopyereza ndi ichi. Nsembe yopyereza izikhala pa nkhuni za paguwa la nsembe usiku wonse kufikira mmawa. Ndipo moto wa paguwa la nsembe uziyakabe pamenepo. Ndipo wansembe avale mwinjiro wake wa bafuta navale pathupi pake zovala za miyendo za bafuta. Naole pulusa moto utanyeketsa nsembe ya moto pa guwa la nsembe, nalitaye mphepete mwa guwa la nsembe. Pamenepo avule zovala zake, navale zovala zina, nachotse pulusa kunkanalo kunja kwa chigono kumalo koyera. Ndipo moto wa pa guwa la nsembe uyakebe pamenepo wosazima, wansembe ayatsepo nkhuni mmawa ndi mmawa. Nakonzepo nsembe yopyereza, natenthepo mafuta a nsembe zoyamika. Moto uziyakabe pa guwa la nsembe wosazima. Chilamulo cha nsembe ya ufa. Ndipo chilamulo cha chopereka cha ufa ndicho, ana Aaroni azibwera nacho pamaso pa Yehova ku guwa la nsembe. Ndipo atengeko wodzala manja pa ufa wa chopereka cha ufa wosalala, ndi pa mafuta ake, ndi lubani lonse lili pa chopereka cha ufa, nazitenthe pa guwa la nsembe zichite fungo lokoma. Ndizo chikumbutso chake cha kwa Yehova. Ndipo chotsalira chake adye Aaroni ndi ana ake. Achidye chopanda chotupitsa malo opatulika. Pabwalo la chihema chokumanako achidye. Asachiphike ndi chotupitsa. Ndachipereka chikhale gawo lawo lochokera pa nsembe zanga za moto, ndicho chopatulika kwambiri monga nsembe ya uchimo ndi monga nsembe yopalamula. Amuna onse a mwana Aaroni ajeko ndi lolemba losatha la ku mibado yanu. Chiwachokere ku nsembe za moto za Yehova. Aliyense wakuzikhudza izi adzakhala wopatulika. Nsembe ya ansembe podzozedwa iwo. Ndipo Yehova analankhula ndi Mose nati, chopereka cha Aaroni ndi ana ake chimene azibwera nacho kwa Yehova tsiku la kudzozedwa iye ndi ichi. Limodzi la magawo khumi la efa la ufa wosalala likhale chopereka cha ufa kosalekeza. Nusu lake mmawa, nusu lake madzulo. Chikonzeke pa chiwaya ndi mafuta, udze nacho chokazinga, chopereka cha ufa cha zidutsu, ubwere nacho chikhale fungo lokoma la kwa Yehova. Ndipo wansembe wodzozedwa mmalo mwake, wa mwa ana ake achite ichi. Likhale lemba losatha, achitenthe konse kwa Yehova. Ndipo zopereka za ufa zonse za wansembe azitenthe konse asamazidya. Chilamulo cha nsembe ya uchimo. Ndipo Yehova anayankhula ndi Mose nati, lankhula ndi Aaroni ndi ana ake ndi kuti, chilamulo cha nsembe ya uchimo ndi ichi. Pamalo popera nsembe yopyereza, ndipo popera nsembe ya uchimo pamaso pa Yehova. Ndiyo yopatulika kwambiri. Ndipo azidya iyi wansembe amene ayipereka chifukwa cha zoyipa. Ayidyere mmalo opatulika pabwalo la chihema chokomanako. Aliyense akakhudza nyama yake adzakhala wopatulika. Ndipo akawaza mwazi wake wina pa chovala chilichonse, utsuke chimene adauwazacho mmalo opatulika. Ndipo mphika wadothi umene anaphikamo nyamayi auswe. Koma ngati anayiphika mu mphika wa mkuwa atsuke uwu, na utsukuluze ndi madzi. Amuna onse a mwa nsembe ajeko, ndiyo yopatulika kwambiri. Koma asadye nsembe ya uchimo iliyonse imene amadza nawo mwazi wake ku chihema chokomanako kutetezera nawo malo opatulika. Ayitenthe ndi moto. Levitiko mutu 7. Chilamulo cha nsembe yopalamula. Ndipo chilamulo cha nsembe yopalamula ndi ichi. Ndiyo yopatulika kwambiri. Pamalo pophera nsembe yopyereza, ndipo aziphera nsembe yopalamula. Nawaze mwazi wake paguwa la nsembe pozungulira. Ndipo achotseko, nabwere nawo mafuta ake onse, mchira wa mafuta, ndi mafuta akukuta matumbo. Ndi impsyo ziwiri, ndi mafuta apamenepo. Okhala mchiuno, ndi chokuta champhafa chofikira ku impsyo. Ndipo wansembe atenthe izi paguwa la nsembe, nsembe ya moto ya kwa Yehova, ndiyo nsembe yopalamula. Amuna onse amwa nsembe ajeko, ajere mmalo opatulika. Ndiyo yopatulika kwambiri. Monga nsembe ya uchimo, mumwemo nsembe yopalamula, pazonse ziwirizi, pali chilamulo chimodzi. Ikali yake ya wansembeyo, amene achita nayo chotetezera. Ndipo chikopa cha nsembe yopyereza, chikhale chake chake cha wansembe. Amene anabwera nayo nsembe yopyereza ya munthu aliyense. Ndipo nsembe za ufa zonse zophika mu mchembo, ndi zonse zokonzeka mu mphika, ndi pachiwaya, zikhale za wansembe amene wabwera nazo. Ndipo nsembe zonse za ufa zosakaniza ndi mafuta, kapena zowuma zikhale za ana onse Aaroni, alandireko onse. Chilamulo cha nsembe yoyamika. Ndipo chilamulo cha nsembe zoyamika. Zimene azibwera nazo kwa Yehova ndi ichi. Akabwera nayo kuti ikhale nsembe yolemekeza, azibwera nato pamodzi ndi nsembe yolemekeza, timitanda topanda chotupitsa, tosakaniza ndi mafuta, ndi timitanda taphanti topanda chotupitsa, todzoza ndi mafuta ndi timitanda toocha. Taufa wosalala, tosakaniza ndi mafuta. Abwere nacho chopereka chake pamodzi ndi timitanda, tamkate wachotupitsa, pamodzi ndi nsembe yolemekeza. Ya nsembe zoyamika zake. Ndipo pa zopereka zonse, atengepo ndi kubwera nako kamtanda kamodzi, kuti kakhale ka nsembe yokweza ya kwa Yehova. Kakhale ka wansembe, wakuwaza mwazi wa nsembe yoyamika. Kunena za nyama ya nsembe yolemekeza ya nsembe zoyamika zake, aziidya tsiku lomwelo la kuipereka. Asasiyeko kufikira mmawa. Koma nsembe ya chopereka chake, ikakhala ya chowinda, kapena chopereka cha ufulu, aidye tsiku lomwelo anabwera nayo nsembe yake. Ndipo mmawa adye chotsalirapo. Koma chotsalira pa nyama ya nsembeyo tsiku lachitatu achitenthe. Ndipo akadyako nyama ya nsembe zoyamika zake tsiku lachitatu, sikuvomerezeka kumene. Sadza muwerengera wobwera nayo, ndiyo chinthu chonyansa. Ndipo munthu wakudyako adzasenza mphulupulu zake. Ndipo nyama yokhudza kanthu kali konse kodetsa isadyeke. Ayitenthe ndi moto. Koma za nyama ina, aliyense ayera ayijeko. Koma munthu akadya nyama ya nsembe zoyamika za Yehova, pokhala nacho chomdetsa, munthuyo achotsedwe kwa anthu a mtundu wake. Ndipo munthu akakhudza chinthu chodetsa, chodetsa cha munthu, kapena chodetsa cha zoweta, kapena chilichonse chonyansa chodetsa, nakadyako nyama ya nsembe zoyamika za Yehova, munthuyo achotsedwe kwa anthu a mtundu wake. Aletsedwa asadye mafuta ndi mwazi. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, lankhula ndi ana Israeli ndi kuti, musamadya mafuta aliwonse a ng'ombe, kapena ankhosa, kapena ambuzi. Ndipo mafuta ayiyo idafa yokha, ndi mafuta ayiyo idajiwa ndi chirombo, ayenera ntchito iliyonse, koma musamadya awa konse konse. Pakuti aliyense akadya mafuta a nyama, imene amabwera nayo ikhale nsembe ya moto ya kwa Yehova, munthu amene akadya awa achotsedwe kwa anthu a mtundu wake. Ndipo musamadya mwazi uliwonse, kapena wa mbalame, kapena wa nyama, nyumba zanu zonse. Aliyense akadya mwazi uli wonse, munthu uyo achotsedwe kwa anthu a mtundu wake. Zagawo la ansembe. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, lankhula ndi ana a Israeli ndi kuti, wakubwera nayo nsembe yoyamika yake kwa Yehova, azidza nacho chopereka chake kwa Yehova chochokera ku nsembe yoyamika yake. Adze nazo mmanja mwake nsembe za moto za Yehova, adze nawo mafuta pamodzi ndi nganga, kuti aweyule ngangayo ikhale nsembe yoweyula pamaso pa Yehova. Ndipo wansembeyo atenthe mafutawo pa guwa la nsembe, koma ngangayo ikhale ya Aroni ndi ana ake. Ndipo mwendo wathako wakudzanja lamanja muupereke kwa wansembe, ukhale nsembe yokweza yochokera ku nsembe zoyamika zanu. Mwendo wathako wakudzanja lamanja ukhale gawo lake la iyeyu mwana Aroni wakubwera nawo mwazi wa zopereka zoyamika ndi mafuta. Pakuti ndatengako kwa ana Israeli ku nsembe zoyamika zawo, nganga ya nsembe yoweyula, ndi mwendo wathako wakudzanja lamanja wa nsembe yokweza. Ndipo ndazipereka kwa Aroni wa nsembe ndi kwa ana ake zikhale zoyenera iwo kosatha zochokera kwa ana a Israeli. Ili ndi gawo la Aroni ndi gawo la ana ake lochokera ku nsembe za moto za Yehova. Analinena tsiku limene iye anawasendeza alowe utumiki wa nsembe ya Yehova, limene Yehova analamula ana a Israeli aziwapatsa tsiku limene iye anawadzoza. Likhale lemba losatha mwa mibado yawo. Icho ndi chilamulo cha nsembe yopyereza, cha nsembe ya ufa, cha nsembe ya uchimo, ndi cha nsembe yopalamula, ndi cha kudzaza dzanja, ndi cha nsembe zoyamika, chimene Yehova analamulira Mose mphiri la Sinai, tsikuli anauza ana Israeli abwere nazo zopereka zawo kwa Yehova mchipululu cha Sinai. Levitiko mutu 8. Kupatulidwa kwa ansembe. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, tenga Aroni ndi ana ake pamodzi naye ndi zovalazo ndi mafuta odzozawo ndi ng'ombe ya nsembe ya uchimoyo ndi nkhosa za mphongo ziwirizo ndi dengu la mkate wopanda chotipitsawo, nusonkhanitse khamu lonse ku khomo la chihema chokoma nako. Ndipo Mose anachita monga Yehova anamuuza. Ndi khamulo linasonkhana pa khomo la chihema chokoma nako. Ndipo Mose anati kwa msonkhanowo, ichi ndi chimene Yehova adauza kuti chichitike. Ndipo Mose anabwera nawo Aroni ndi ana ake nawasambitsa ndi madzi. Ndipo anamveka ndi malaya amkati, nammanga mchiuno ndi mpango, namveka ndi mwinjiro, namveka ndi efodi, nammanga mchiuno ndi mpango wa efodi, nammanga nawo pathupi pake. Ndipo anamuyika chapachifuwa, nayika mchapachifuwa Urimu ndi Tumimu, nayika nduwirayo pamutu pake. Ndipo nduwira pampumi pake anayika golide wa panthi-panthi, ndiwo korona wopatulika, monga Yehova adauza Mose. Ndipo Mose anatenga mafuta odzoza, nadzoza chihema ndi zonse zili mwemo na zipatula. Ndipo anawazako pa guwa la nsembe kasanu ndi kawiri, nadzoza guwa la nsembe ndi zipangizo zake zonse, ndi mkate ndi tsinde lake kuzipatula. Ndipo anatsanulirako mafuta odzoza pamutu pa Aroni namdzoza kumpatula. Ndipo Mose anatenga ana Aroni nawaveka malaya amkati, nawamanga mchiuno ndi mipango, nawamanga akapa, monga Yehova adauza Mose. Ndipo anabwera nayo ng'ombe ya nsembe ya uchimo, ndipo Aroni ndi ana ake aamuna anayika manja awo pamutu wa ng'ombe ya nsembe ya uchimo. Ndipo anayipa, ndi Mose anatenga mwaziwo naupaka ndi chala chake panyanga za guwa la nsembe pozungulira. nayeretsa guwa lansembe, natira mwazi pa tsinde pa guwa lansembe, nalipatula kuti alichitire chulitetezera. Ndipo anatenga mafuta onse apa matumbo, ndi chokuta cha mphafa, ndi impsyo ziwiri, ndi mafuta ake. Ndipo Mose anazitenta pa guwa lansembe. Koma ng'ombeyo ndi chikopa chake, ndi nyama yake, ndi chipwidza chake, anazitenta ndi moto kunja kwa chigono, monga Yehova adamuuza Mose. Ndipo anabwera nayo nkhosa ya mphongo ya nsembe yopyereza. Ndipo Aroni ndi ana ake amuna anayika manja awo pamutu pa mphongoyo. Ndipo anayipha ndi Mose anawaza mwazi wake pa guwa la nsembe pozungulira. Ndipo anapadzula mphongoyo ziwalo zake ndi Mose anatentha mutuwo ndi ziwalo ndi mafuta. Koma anatsuka matumbo ndi miyendo ndi madzi ndi Mose anatentha mphongo yonse pa guwa la nsembe. Ndiyo nsembe yopyereza yochita fungo lokoma. Ndiyo nsembe ya moto ya kwa Yehova, monga Yehova adamuuza Mose. Kupatulidwa kwa Aroni ndi ana ake. Ndipo anabwera nayo nkhosa ya mphongo inayo. Ndiyo mphongo ya kudzaza manja. Ndipo Aroni ndi ana ake amuna anayika manja awo pamutu wa mphongoyo. Ndipo anayipha ndi Mose anatengako mwazi wake naupaka pa ndewerere ya khutu la kudzanja la manja la Aroni. Ndi pa chala chachikulu cha kudzanja la manja lake. Ndi pa chala chachikulu cha phazi lake la kudzanja la manja. Pamenepo anabwera nawo ana amuna Aroni. Ndi Mose anatengako mwazi naupaka pa ndewerere ya khutu lawo la kudzanja la manja. Ndi pa chala chachikulu cha kudzanja la manja lawo. Ndi pa chala chachikulu cha phazi lawo la kudzanja la manja. Ndipo Mose anawaza mwaziwo pa guwa la nsembe pozungulira. Ndipo anatenga mafuta awo ndi mchira wa mafuta, ndi mafuta onse apa matumbo, ndi chokuta cha mphafa, ndi impsyo ziwiri, ndi mafuta ake, ndi mwendo wa thako wa kudzanja la manja. Ndipo mudengu la mkate wopanda chotupitsa, wokhala pamaso pa Yehova, anatengeramo kamtanda kamodzi kopanda chotupitsa. Ndi kamtanda kamodzi ka mkate wa mafuta, ndi kamtanda kamodzi ka panthi, natiyika pa mafutawo. Ndi pa mwendo wa thako wa kudzanja la manja. Nayika zonsezi mmanja mwa Aroni ndi mmanja mwa ana ake amuna. Naziweyula nsembe yoweyula pamaso pa Yehova. Pamenepo Mose anazichotsa ku manja awo. Nazitenta pa guwa la nsembe, pa nsembe yopyereza. Ndizo nsembe zodzaza manja, zochita fungo lokoma, ndiyo nsembe ya moto ya kwa Yehova. Ndipo Mose anatenga ngangayo na iweyula, nsembe yoweyula, pamaso pa Yehova. Ndilo gawo la Mose la kunkhosa ya mphongo ya kudzaza manja, monga Yehova adamuuza Mose. Ndipo Mose adatengako mafuta odzoza ndi mwazi unakhala pa guwa la nsembewo na ziwaza pa Aroni, pa zovala zake ndi pa ana ake amuna, ndi pa zovala za ana ake amuna omwe. Napatula Aroni ndi zovala zake, ndi ana ake amuna, ndi pa zovala za ana ake amuna omwe. Ndipo Mose anati kwa Aroni ndi kwa ana ake amuna, pikani nyamayi pa khomo pa chihema chokoma nako. Ndipo muidyere komweko ndi mkate uli mudengo la nsembe zodzaza manja, monga ndinauza ndi kuti Aroni ndi ana ake aidye. Koma chotsalira cha nyama ndi mkate muchitenthe ndi moto. Ndipo musatuluka pa khomo la chihema chokoma nako masiku asanu ndi awiri, kufikira anakwanira masiku akudzaza manja kwanu, pakuti adzaze manja anu masiku asanu ndi awiri. Monga anachita lero lino, momwemwe Yehova analamula kuchita, kukuchitirani chotetezera. Ndipo mukhale pa khomo pa chihema chokoma nako masiku asanu ndi awiri, usana ndi usiku, ndi kusunga chilangizo cha Yehova kuti mungafe, pakuti ananduuza kotero. Ndipo Aroni ndi ana ake amuna anachita zonse zimene Yehova analamula pa dzanja la Mose. Levitiko mutu 9. Aroni adziperekera yekha ndi anthu nsembe. Ndizo nsembe zoyamba. Ndipo kunali tsiku la chisanu ndi chitatu kuti Mose anayitana Aroni ndi ana ake amuna ndi akulu a Israeli. Ndipo anati kwa Aroni, dzitengere mwana wa ng'ombe wamamuna akhale nsembe ya uchimo. Ndi nkhosa ya mphongo ikhale nsembe yopsereza. Zopanda chilema nubwere nazo pamaso pa Yehova. Nunene kwa ana a Israeli, ndikuti dzitengereni tonde akhale nsembe ya uchimo ndi mwana wa ng'ombe ndi mwana wa nkhosa a chaka chimodzi opanda chilema akhale nsembe yopsereza. Ndi ng'ombe ndi nkhosa ya mphongo zikhale zakuyamika kuziphera nsembe pamaso pa Yehova. Ndi nsembe ya ufa yosakaniza ndi mafuta, pakuti lero Yehova wakuonekerani inu. Pamenepo anatenga zimene Mose anawauza, napita nazo pa khomo pa chihema chokomanako. Ndi msonkhano wonse unasendera kufupi nuimirira pamaso pa Yehova. Ndipo Mose anati, ichi ndi chimene Yehova anakuuzani kuti muchichite, ndipo ulemerero wa Yehova udzaonekera kwa inu. Ndipo Mose anati kwa Aroni, sendera kufupi kwa guwa la nsembe, nukonze nsembe yako ya uchimo ndi nsembe yako yopsereza. Nudzichitire wekha ndi anthuwo chotetezera, nupereke chopereka cha anthu ndi kuwachitira chotetezera monga Yehova analamula. Pamenepo Aroni anasendera kufupi kwa guwa la nsembe, napha mwana wa ng'ombe wa nsembe ya uchimo ndiyo ya kwa iye yekha. Ndipo ana a Aroni anasendera nawo mwazi kwa iye, ndipo anaviyika chala chake mwaziwo naupaka pa nyanga za guwa la nsembe, nathira mwaziwo pa tsinde pa guwa la nsembe. Koma mafutawo ndi impsyo ndi chokuta cha mphafa za nsembe ya uchimo anazitentha pa guwa la nsembe monga Yehova analamula Mose. Ndipo anatentha ndi moto nyamayi ndi chikopa kunja kwa chigono. Ndipo anapha nsembe yopsereza ndi ana Aroni anapereka mwaziwo kwa iye. Ndipo anauwaza pa guwa la nsembe pozungulira. Ndipo anapereka nsembe yopsereza kwa iye chiwalo chiwalo ndi mutu wake, ndipo anazitentha pa guwa la nsembe. Ndipo anatsuka matumbo ndi miyendo nazitentha pa nsembe yopsereza pa guwa la nsembe. Ndipo anabwera nacho chopereka cha anthu, natenga mbuzi ya nsembe ya uchimo ndiyo ya kwa anthu, naipha nayipereka nsembe ya uchimo monga yoyamba ija. Ndipo anabwera nayo nsembe yopsereza nayipereka monga mwa lemba lake. Ndipo anabwera nayo nsembe ya ufa, natengako wodzala dzanja nautentha pa guwa la nsembe, angakhale adatentha nsembe yopsereza ya mmawa. Anaphanso ng'ombe ndi nkhosa ya mphongoyo, ndizo nsembe zoyamika za anthu. Ndi ana Aroni anapereka kwa iye mwaziwo, ndipo anauwaza pa guwa la nsembe pozungulira. Ndi mafuta a ng'ombe, ndi ya nkhosa ya mphongoyo, ndi mchira wa mafuta, ndi chophimba matumbo ndi impsyo, ndi chokuta cha mphafa. Ndipo anayika mafuta pa ngangazo, natentha mafutawo pa guwa la nsembe. Ndipo Aroni anaweyula ngangazo ndi mwendo wa thako wa kudzanja la manja zikhale nsembe yoweyula pamaso pa Yehova, monga iye anauza Mose. Ndipo Aroni anakweza dzanja lake kulozera anthu, nawadalitsa, natsika kuja anapereka nsembe ya uchimo ndi nsembe yopsereza ndi nsembe zoyamika. Ndipo Mose ndi Aroni analowa ku chihema chokomanako, natuluka nadalitsa anthu. Ndipo ulemerero wa Yehova unaonekera kwa anthu onse. Ndipo unatuluka moto pamaso pa Yehova nunyeketsa nsembe yopsereza ndi mafuta pa guwa la nsembe. Ndipo pakuchiona anthu onse anafuula nagwa nkhope zawo pansi. Levitiko mutu 10. Kuchimwa ndi kuphedwa kwa Nadabu ndi Abihu. Ndipo ana Aaroni, Nadabu ndi Abihu, anatenga yense mbale yake ya zofukiza, naika mu moto, naika apo chofukiza, nabwera nawo pamaso pa Yehova moto wachilendo, umene sana wauze. Ndipo panatuluka moto pamaso pa Yehova, nuwata, nafa iwo pamaso pa Yehova. Ndipo Mose anati kwa Aaroni, ichi ndi chimene Yehova ananena ndi kuti, mwe iwo akundiyandikiza, ndipatulidwa ine. Ndipa maso pa anthu onse ndilemekezedwa. Ndipo Aaroni anakhala chete. Ndipo Mose anaita ana Misaeli ndi Elizafani, ana Auziele, mbale wa atate wa Aaroni nanena nawo. Sendelani pafupi. Nyamulani abale anu muachotse pakhomo pamalo opatulika. Kunka nawo kunja kwa chigono. Pamenepo anasendera pafupi, nawanyamula wasawavula mala yawo amkati. Kunka nawo kunja kwa chigono, monga Mose adauza. Ndipo Mose anati kwa Aaroni, ndi kwa Eliezara. Ndi Itamara anaake. Musawinda tsitsi, musangamba zovala zanu, kuti mungafe. Ndi kuti angakwiye iye ndi kamulonse. Koma abale anu, mbumba yonse ya Israeli, alire chifukwa cha motowu Yehova anauyatsa. Ndipo musatuluka pa khomo pa chihema chokoma nako kuti mungafe. Pakuti mafuta odzoza a Yehova ali pa inu. Ndipo anachita monga mwa mawu a Mose. Ndipo Yehova ananena ndi Aaroni nati, usamamwa vinyo kapena choledzeretsa. Iwe ndi ana ako omwe, mene mulo wa mchihema chokoma nako, kuti mungafe. Likhale lemba losatha mwa mibado yanu. Ndi kuti musiyanitse pakati pa zopatulika ndi zinthu wamba. Ndi pakati pa zodetsedwa ndi zoyera. Ndi kuti muphunzitse ana a Israeli malemba onse amene Yehova analankhula nawo ndi dzanja la Mose. Ndipo Mose ananena ndi Aaroni, ndi Eliezara, ndi Itamara ana ake otsala. Tengani nsembe ya ufa yotsalira ku nsembe za moto za Yehova. Ndi kuidya yopanda chotupitsa pafupi pa guwa la nsembe pakuti ndiyo yopatulika kwambiri. Ndipo muzidyera kumalo kopatulika. Popeza ndiyo gawo lako, ndi gawo la ana ako, lochokera ku nsembe za moto za Yehova. Pakuti ananduza chotero. Ndi nganga yoweyula ndi mwendo wokweza, mudyere izi pamalo poyera. Iwe ndi ana ako amuna, ndi ana ako akazi omwe, popeza zapatsidwa gawo lako, ndi gawo la ana ako amuna, zochokera ku nsembe zoyamika za ana a Israeli. Mwendo wokweza ndi nganga yoweyula adze nawo pamodzi ndi nsembe za moto za mafuta. Aziweyule nsembe yoweyula pamaso pa Yehova. Ndipo zikhale zako ndi za ana ako amuna mwalemba losatha, monga Yehova analamula. Ndipo Mose anafunafuna mbuzi ya nsembe ya uchimo, ndipo taonani adaitentha. Ndipo anapsha mtima pa Eliezara ndi Itamara, ana otsalawo Aaroni, nati, mwalekeranji kudya nsembe ya uchimo malo opatulika? Pakuti ndiyo yopatulika kwambiri. Ndipo iye anakupatsani iyo kuchotsera nayo mphulupulu ya khamulo, wachitira chowatetezera pamaso pa Yehova. Taonani sanalowe nawo mwazi wake malo opatulika mkatimo. Mukadayejera ndithu malo opatulika munga ndinakuwuzani. Ndipo Aaroni analankhula ndi Mose nati, taonani, lero abwera nayo nsembe yawo ya uchimo ndi nsembe yawo yopyereza pamaso pa Yehova. Ndipo zandigwera zotere. Ndikadadya nsembe ya uchimo lero, kukadakomera kodi pamaso pa Yehova? Pamene Mose adamva ichi, chidamkomera pamaso pake. Levitiko mutu 11. Za nyama zojeka, ndizo sajeka, ndiza kufa zodetsa munthu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aaroni, nati nawo, nenani ndi ana a Israeli, ndikuti, izi ndi za moyo zimene muyenera kumadya, mwe nyama zonse zili pa dziko lapansi. Nyama ili yonse yogawanika chiboda, nikhala yogawanikadi chiboda, ndiyo bzikula, imeneyo mwe yenena kudya. Koma izi zokha si mwe yenena kuzidya, mwazo bzikulazo. Kapena zogawanika chiboda, ngamira, ingakhale bzikula, koma yosagawanika chiboda. Muziyesa yodetsedwa. Ndi mbira, ingakhale bzikula, koma yosagawanika chiboda, muyese yodetsedwa. Ndi kalulu, popeza bzikula, koma osagawanika chiboda, mumuyese wodetsedwa. Ndi nkhumba, popeza igawanika chiboda, nikhala yogawanika adi chiboda, koma yosabzikula, muyese yodetsedwa. Nyama yake musamaidya, mitembo yake musamaikudza, muziyese zodetsedwa. Mwazonse zili madzi muyenena kumadya izi. Zili zonse zili nazo zipyepye, ndi mamba madzi, mnyanja, ndi mitsinje, zimenezo muyenera kumadya. Koma zili zonse zilibe chipyepye, ndi mamba mnyanja, ndi mitsinje, mwazonse zokwawa za madzi, ndi mwazamoyo zonse zili madzi, muziziyesa zonyansa. Inde muziyesa zonyansa, musamadya nyama zao, mitembo yao zikunyansireni. Zili zonse zopanda chipyepye kapena mamba madzimo muziyese zonyansa. Ndipo mambalame muziziyesa zonyansa izi. Simuyenera kuzidya, zonyansa ndi izi. Mpungu, ndi nkwazi, ndi chikambi, ndi muimba, ndi mpamba mwa mtundu wake, kwangwala mwa mtundu wake, ndi nthiwatiwa, ndi chipudo, ndi kakowa, ndi kabawi mwa mtundu wake, ndi nkhutukutu, ndi nswankhono, ndi manchichi, tsekwe, vuo, ndi dembo, indwa, ndi chimeza monga mwa mtundu wake, ndi sadzu, ndi mleme. Zokwawa zonse zakuwuluka zokhala ndi miyendo inayi, muziyesa izi zonyansa. Koma muyenera kudya izi mwa zokwawa zonse zakuwuluka. Zokhala ndi miyendo inayi, zokhala ndi miyendo pa mapazi awo, yakutumpha nayo pansi. Mwa zimenezi muyenera kudya izi. Dzombe mwa mtundu wake, ndi chilimamine mwa mitundu yake, ndi njenjete mwa mtundu wake, ndi tsokonombwe mwa mitundu yake. Koma zokwawa zonse zakuwuluka za miyendo inayi, muziyese zonyansa. Ndipo izi zikudetsani. Aliyense akhodza mtembo wake, adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo aliyense akanyamulako nyama ya mtembo wake, azitsuka zovala zake. Nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Nyama iliyonse yakugawanika chiboda, koma yosagawanikitsa, ndiyo sabzikula muyesi yodetsa. Aliyense wakuikudza adzakhala wodetsedwa. Ndipo iliyonse iyenda yopanda chiboda mwa zamoyo zonse za miyendo inayi, muyese yodetsedwa. Aliyense wokhudza mtembo wake adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo iye amene akanyamula mtembo wake atsuke zovala zake, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo, muziyese izi zodetsa. Ndipo izi ndi zimene muziziyesa zodetsedwa mwa zinthu zokwawa za kukwawa pansi. Likongwe ndi mbewa, ndi msambulu mwa mtundu wake, ndi gondwa, ndi mng'anzi, ndi buluzi, ndi dududu, ndi bilimankhwe. Izi ndi zimene muziyese zodetsa mwa zonse za kukwawa. Aliyense azikhudza zitafa, adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo chilichonse chakufa cha izi chikagwera kanthu, kanthuka kadzakhala kodetsedwa, ngakhale chipangizo cha mtengo, kapena chovala, kapena chikopa, kapena thumba. Chipangizo chilichonse chimene agwira nacho ntchito, achivike m'madzi, ndipo chidzakhala chodetsedwa kufikira madzulo. Pamenepo chidzakhala choyera. Ndipo chilichonse cha izi chikagwa mchotengera chilichonse cha doti, chinthu chokhala mwemo chidetsedwa. Ndi chotengeracho muchiswe. chakudya chilichonse chokhala mwemo, chokonzeka ndi madzi, chidzakhala chodetsedwa. Ndi chakumwa chilichonse mchotengera chotere, chidzakhala chodetsedwa. Ndipo kanthu ka mtembo wake, kakagwa pa zinthu zilizonse, zidzakhala zodetsedwa. Ngakhale mchembo, kapena mphika wovundikika, aziswe. Zodetsa izi. Muziyese zodetsedwa. Koma kasupe kapena chitsime muli madzi, zidzakhala zoyera. Koma iye amene akhudza mitembo yawo adzadetsedwa. Ndipo kanthu ka mtembo wake kakagwa pa mbewu yofesa, ikati ifesedwe idzakhala yoyera. Koma akathira madzi pa mbewuyi, ndi kanthu ka mtembo wake kakagwapo mwiyese yodetsedwa. Ndipo ikafa nyama yakudya, iye amene akhudza mtembo wake adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo iye wakudya kanthu ka mtembo wake azitsuka zovala zake, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Iyenso wakunyemula mtembo wake atsuke zovala zake, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi zikhale zonyansa. Musamazidya. Zonse zoyenda chafufumimba ndi zonse za miyendo inayi, kapena zonse zokhala nayo miyendo yambiri, ndi zokwawa zonse zakukwawa pansi, musamazidya. Popeza ndizo zonyansa. Musamadzinyansitsa ndi chokwawa chilichonse chakukwawa. Musamadzidetsa nazo kuti mungaziyipye nazo. Pakuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. Potero dzipatuleni, ndipo mudzikhala woyera. Pakuti ine ndine woyera. Ndipo musamadziyipya ndi chokwawa chilichonse chakukwawa pansi. Pakuti ine ndine Yehova amene ndinakukwezani kukutulutsani mdziko la Ejipito, ndikhale Mulungu wanu. Chifukwa chake mukhale woyera, popeza ine ndine woyera. Ichi ndi chilamulo cha nyama ndi cha mbalame. Ndicha zamoyo zonse za kuyenda mmadzi. Ndicha zamoyo zonse za kukwawa pansi. Kusiyanitsa pakati pa zodetsa ndi zoyera. Ndi pakati pa zamoyo zakudya ndi zamoyo zosadya. Levitiko mutu 12. Zakuyeretsedwa kwa mkazi. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi ana Israeli, ndikuti akayima mkazi nakabala mwana wamamuna, adzakhala wodetsedwa masiku asanu ndi awiri. Monga masiku ake akukhala padera, podwala iye adzakhala wodetsedwa. Ndipo tsiku la chisanu ndi chitatu adule khungu la mwanayo. Ndipo akhale mwazi wakumuyeretsa kwake masiku makumi atatu kudza atatu. Asakudze kanthu kopatulika, kapena kulowa mmalo opatulika, kufikira adakwanira masiku akumuyeretsa kwake. Koma akabala mwana wa mkazi, akhale wodetsedwa masabata awiri. Monga umo, amakhala padera. Ndipo adzakhala mwazi wakumuyeretsa kwake masiku makumi asanu ndi limodzi kudza asanu ndi limodzi. Ndipo atakwanira masiku akumuyeretsa kwake, pa mwana wamamuna kapena mwana wamkazi, adze naye mwana wankhosa wa chaka chimodzi, ikhale nsembe yopsereza, ndi bunda kapena njiwa zikhale nsembe ya uchimo ku khomo la chihema chokoma nako kwa wansembe. Ndipo iye abwere nayo pamaso pa Yehova, namchitire chomtetezera mkaziyo. Ndipo adzakhala woyeretsedwa, wochira kukhamwazi kwake. Ichi ndi chilamulo cha kwa iye wakubala, kapena mwana wamamuna kapena wamkazi. Ndipo chuma chake chikapanda kufikira nkhosa, atenge njiwa ziwiri kapena maunda awiri, lina likhale nsembe yopsereza ndi lina nsembe ya uchimo. Ndi wansembe amchitire chomtetezera, ndipo adzakhala woyera. Levitiko 13. Malamulo apa nthenda yakhate. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aroni nati, ngati munthu ali nacho chotupa, kapena nkhanambo, kapena chikanga pa khungu la thupi lake, ndipo isandulika nthenda yakhate pa khungu la thupi lake, azifika kwa Aroni wansembe kapena kwa mmodzi wa ana ake ansembe, ndipo wansembe ayione nthenda pa khungu la thupi. Ndipo ngati tsitsi la pa nthenda la sanduka la mbuu ndi nthenda ikaoneka yapitirira khungu la thupi lake, ndiyo nthenda yakhate, ndipo wansembe amuone, namuche wodetsedwa. Koma ngati chikanga chikhala chotuwa pa khungu la thupi lake, ndipo chikaoneka chosapitirira khungu, ndi tsitsi lake losasanduka loyera, pamenepo wansembe ambindikiritse wanthendayo masiku asanu ndi awiri. Ndipo wansembe amuonenso tsiku lachisanu ndi chiwiri. Ndipo taonani, monga momwe apenyera iye nthenda yayima, nthenda sinapitirire pa khungu, pamenepo wansembe ambindikiritsenso masiku asanu ndi awiri ena. Ndipo wansembe amuonenso tsiku lachisanu ndi chiwiri, ndipo taonani nthenda yazimba yosapitirira khungu nthendayi. Pamenepo wansembe amuche iye woyera, ndiyo nkhanambo chabe, ndipo atsuke zovala zake ndiye woyera. Koma nkhanambo ikapitirira khungu atadzionetsa kwa wansembe kuti atchedwe woyera, adzionetsenso kwa wansembe, ndipo wansembe aone. Ndipo taonani, ngati nkhanambo yapitirira khungu, wansembe amuche wodetsedwa ndilo khate. Pamene nthenda yakhate ili mwa munthu, azimfikitsa kwa wansembe. Ndipo wansembe aone, ndipo taonani, ngati pali chotupa choyera pa khungu, ndipo chasanduliza tsitsi likhale loyera, ndipo pa chotupa pali mnofu wofiira, ndilo khate lakale pa khungu la thupi lake, ndipo wansembe amuche wodetsedwa. Asambindikiritse popeza ali wodetsedwa. Ndipo ngati khate libukabuka pa khungu, ndi khate lakuta khungu lonse la wanthendayo kuyambira mutu wake kufikira mapazi ake, monga momwe apenyera wansembe, pamenepo wansembe aone, ndipo taonani, ngati khate lakuta thupi lake amuche woyera wanthendayo. Patuwa ponsepo ndiye woyera. Koma tsiku lililonse ukaoneka pa iye mnofu wofiira, adzakhala wodetsedwa. Ndipo wansembe aone mnofu wofiirawo, namuche wodetsedwa. Mnofu wofiira ndiwo wodetsa ndilo khate. Kapena mnofu wofiira ukasandukanso, nusandulika wotuwa afike kwa wansembe. Ndi wansembe amuone, ndipo taonani, ngati nthenda yasandulika yotuwa, wansembe amuche woyera wanthendayo, ndiye woyera. Ndipo pamene thupi lili ndi chilonda pa khungu pake, ndipo chapola, ndipo padali chilonda pali chotupa choyera, kapena chikanga chotuluka, pamenepo achionetse kwa wansembe, ndipo wansembe aone. Ndipo taonani, ngati chioneka chakumba kubzola khungu, ndipo tsitsi lake lisanduka lotuwa, pamenepo wansembe amuche wodetsedwa. Ndiyo nthenda yakhate yabuka mchilondamo. Koma wansembe akachiona, ndipo taonani palibe tsitsi loyera pamenepo, ndipo sichinakumbe kubzola khungu, koma chazimba, pamenepo wansembe ambindikiritse masiku asanu ndi awiri. Ndipo ngati chipitirira khungu, wansembe amuche wodetsedwa ndilo khate. Koma ngati chikanga chayima pomwepo chosakula, ndicho chipyera cha chilonda, ndipo wansembe amuche woyera. Kapena pamene thupi lidapya ndi moto pa khungu pake, ndipo mnofu wofiira wakupyawo usanduka chikanga chotuluka kapena chotuwa, pamenepo wansembe achione. Ndipo taonani, ngati tsitsi la chikanga la sanduka lotuwa, ndipo chioneka chakumba kupyola khungu, pamenepo ndilo khate lobuka mkupyamo. Ndipo wansembe azimucha wodetsedwa ndi nthenda yakhate. Koma akaonapo wansembe, ndipo taonani mulibe tsitsi loyera mchikangamo, ndipo sichikumba kubzola khungu, koma chazimba, pamenepo wansembe ambindikiritse masiku asanu ndi awiri. Ndipo wansembe amuone tsiku lachisanu ndi chiwiri, ngati chakula pa khungu, wansembe amuche wodetsedwa, ndiyo nthenda yakhate. Ndipo ngati chikanga chiima pomwepo, chosakula pa khungu, koma chazimba, ndicho chotupa chakupya. Ndipo wansembe amuche woyera, pakuti ndicho chipyera chakupya. Ndipo ngati mwamuna kapena mkazi ali ndi nthenda pa mutu, kapena pa ndevu, wansembe aziona nthenda ndipo taonani ngati ioneka yokumba kubzola khungu, ndipo pali tsitsi loyezuka lotetemera, pamenepo wansembe amutche wodetsedwa. Ndiyo mfundu, ndilo khate la mutu kapena ndevu. Ndipo wansembe akaona nthenda ya mfundu, ndipo taonani ioneka yosakumba kubzola khungu, ndipo palibe tsitsi lakuda pamenepo. Wansembe ambindikiritse iye ali ndi mfundu masiku asanu ndi awiri. Ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri wansembe aone nthendayi, ndipo taonani ngati mfundu njosakula, ndipo mulibe tsitsi loyezuka, ndipo mfundu ikaoneka yosakumba kubzola khungu, pamenepo azimeta, koma osameta pa mfundu. Ndipo wansembe ambindikiritse iye wa mfundu masiku asanu ndi awiri ena. Ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri aone mfunduyo, ndipo taonani ngati mfundu njosakula pa khungu, ndipo ioneka yosakula kubzola khungu, wansembe amutche woyera, ndipo iye atsuke zovala zake nakhala woyera. Koma ngati mfundu ikula pa khungu atatchedwa woyera, pamenepo wansembe amuone. Ndipo taonani ngati mfundu yakula pa khungu, wansembe asafunefune tsitsi loyezuka, ndiye wodetsedwa. Koma monga momwe apenyera iye ngati mfundu yayima pomwe, ndipo pamera tsitsi lakuda, mfundu yapola, ndiye woyera, ndipo wansembe amutche woyera. Ndipo ngati mamuna kapena mkazi ali ndi zikanga pa khungu la thupi lake, zikanga zoyerayera, wansembe aziona, ndipo taonani ngati zikanga zili pa khungu la thupi lawo zikhala zotuwatuwa, ndilo thuza labuka pa khungu, ndiye woyera. Ndipo ngati tsitsi la munthu lathothoka, ndiye wadazi koma woyera. Ndipo ngati tsitsi lathothoka pa mphumi pake, ndiye wamasweswe koma woyera. Koma ngati pali nthenda yotuluka pakati pa dazi lake la pamutu kapena la pamphumi, ndipo khate lidi kubuka pakati pa dazi lake la pamutu kapena la pamphumi, pamenepo wansembe azimuona, ndipo taonani ngati chotupa chake cha nthenda chili chotuluka pa dazi la pamutu wake kapena la pamphumi pake, monga maonekedwe akhate pa khungu la thupi, ndiye wakhate, ndiye wodetsedwa, wansembe amutchetu wodetsedwa, nthenda yake ili pamutu pake. Ndipo azing'amba zovala zake za wakhate ali ndi nthendayo, ndi tsitsi la pamutu pake lizikhala lomasuka. Naphimbe iye mlomo wake wa mwamba na fuuli, wodetsedwa, wodetsedwa. Masiku onse nthenda ikali pa iye azikhala wodetsedwa. Ali wodetsedwa agone pa yekha, pokhala pake pakhale kunja kwa chigono. Ndiponso ngati nthenda yakhate ili pa chovala cha ubweya kapena cha thonje, ngakhale ili pa muyalo kapena pa mtsendero, cha thonje kapena cha ubweya, ngakhale ili pa chikopa kapena pa chinthu chilichonse chopanga ndi chikopa, ngati nthenda ili yobiriwira kapena yofira pa chovala kapena pa chikopa kapena pa muyalo kapena pa mtsendero kapena pa chinthu chilichonse chopangika ndi chikopa, ndiyo nthenda yakhate, aziionetsa kwa wansembe. Ndipo wansembe aone nthendayo nabindikiritse chija cha nthenda masiku asanu ndi awiri. Naone nthenda tsiku lachisanu ndi chiwiri ngati nthenda yakula pa chovala, ngakhale pa muyalo kapena pa mtsendero kapena pa chikopa, zilizonse za ntchito zopangika ndi chikopa, nthendayo ndiyo khate lofukuta, ndicho chodetsedwa. Ndipo atenthe chovalacho ngakhale muyalo wake, ngakhale mtsendero wake, cha ubweya kapena cha thonje kapena chilichonse cha chikopa chili ndi khate, ndilo khate lofetsa, achitenthe ndi moto. Ndipo wansembe akaona, ndipo taonani nthenda njosakula pa chovala kapena pa muyalo kapena pa mtsendero kapena pa chinthu chilichonse chopangika ndi chikopa, pamenepo wansembe aziwuza kuti atsuke chija pali khate, nachibindikiritse masiku asanu ndi awiri ena. Ndipo wansembe aone nthenda ataitsuka ndipo taonani ngati nthendayi sinasandulike maonekedwe ake. Yosakulanso nthenda ndi chochodetsedwa, uchitenthe ndi moto, ndilo funka, kungakhale kuyera kwake kuli patsogolo kapena kumbuyo. Ndipo wansembe akaona, ndipo taonani, nthenda ya zimba ataitsuka, pamenepo ayikadzule pa chovala, kapena chikopa, kapena muyalo, kapena mtsendero. Ndipo ikaonekabe pa chovala, ngakhale pa muyalo, kapena pa mtsendero, kapena pa chinthu chilichonse chopangika ndi chikopa, ili kubukanso, uchitenthe ndi moto chija cha nthenda. Ndipo ukatsuka chovalacho, kapena muyalo, kapena mtsendero, kapena chinthu chilichonse chopangika ndi chikopa, ngati nthenda yalekapo pa chimenecho, achitsukenso kawiri. Pamenepo chili choyera. Ichi ndi chilamulo cha nthenda yakhate ili pa chovala cha ubweya kapena cha thonje, ngakhale pa muyalo kapena pa mtsendero, kapena pa chinthu chilichonse chopangika ndi chikopa, kuchitcha choyera kapena kuchitcha chodetsa. Levitiko mutu 14. Malamulo apa kumiyeretsa wakhate. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, chilamulo cha wakhate tsiku la kumuyeretsa kwake ndi ichi. Azidza naye kwa wansembe, ndipo wansembe atuluke kunka kunja kwa chigono. Ndipo wansembe aone, ndipo taonani ngati nthenda yakhate yapola pa wakhateyo. Pamenepo wansembe auze kuti amtengere iye wakuti akonzedwe. Mbalame ziwiri zoyera za moyo, ndi mtengo wa mkungudza, ndi ubweya ofira ndi hisope. Ndipo wansembe auze kuti aphe mbalame imodzi, mbale ya doti, pamwamba pa madzi oyenda. Natenge mbalame ya moyo, ndi mtengo wa mkungudza, ndi ubweya ofira ndi hisope, naziviike pamodzi ndi mbalame ya moyo, mwazi wa mbalame adayipa pamwamba pa madzi oyenda. Nawaze kasanu ndi kawiri, iye amene akuti amuyeretse khate lake, namutcha woyera. Nataye mbalame ya moyo padambo poyera. Ndipo iye wakuti ayeretsedwe, atsuke zovala zake, namete tsitsi lake lonse, nasambe madzi, nakhale woyera. Ndipo atatero alowe ku chigono, koma agone pabwalo la hema wake masiku asanu ndi awiri. Ndipo tsiku la chisanu ndi chiwiri, kudzakhala kuti amete tsitsi lake lonse la pamutu pake, ndi ndevu zake, ndi nsidze zake, inde amete tsitsi lake lonse, natsuke zovala zake, nasambe thupi lake ndi madzi, nakhale woyera. Ndipo tsiku la chisanu ndi chitatu, atenge ana ankhosa awiri, amuna wopanda chilema. Ndi mwana wankhosa mmodzi wa mkazi wa chaka chimodzi wopanda chilema. Ndi atatu amagawo khumi a efa la ufa wosalala, ukhale nsembe ya ufa, wosakaniza ndi mafuta, ndi muyeso umodzi wa magawo atatu wa mafuta. Ndipo wansembe amene amuyeretsayo, amuike munthu uja wakuti ayeretsedwe ndi zinthu zija, pamaso pa Yehova, pa khomo la chihema chokomanako. Ndipo wansembe atenge mwana wankhosa mmodzi wa mamuna, nabwere naye akhale nsembe yopalamula, pamodzi ndi muyeso uja wa mafuta. Naziweyule nsembe yoweyula pamaso pa Yehova. Ndipo akaphere mwana wankhosa wa mamuna, paja amaphelapo nsembe ya uchimo, ndi nsembe yopyereza pamalo popatulika. Pakuti monga nsembe ya uchimo, mumwemu nsembe yopalamula nja wansembe, ndiyo yopatulika kwambiri. Ndipo wansembe atengeko mwazi wansembe yopalamula, ndipo wansembe aupake pandewerere ya kutu la kudzanja la manja la iye wakuti ayeretsedwe. Ndipo chala cha chikulu cha dzanja lake la manja, ndipo chala cha chikulu cha phazi lake la kudzanja la manja. Ndipo wansembe atengeko muyeso uja wa mafuta, na watire pa chikhato cha dzanja lake la manzere la iye mwini. Ndipo wansembe aviike chala chake cha dzanja lake la manja cha iye mwini mafuta ali mdzanja lake la manzere. na waze mafuta kasanundi kawiri ndi chala chake pamaso pa Yehova. Ndipo ansembe apakeko mafuta okhala mdzanja lake pa ndewerere ya khutu la kudzanja la manja la iye wakuti ayeretsedwe. Ndi pa chala chachikulu cha dzanja lake la manja ndi pa chala chachikulu cha phazi lake kudzanja la manja pa mwazi wa nsembe yopalamula. Natsitsitize mafuta otsala mdzanja lake la wansembe pamutu pa iye wakuti ayeretsedwe. Ndipo wansembe amchitire chomtetezera pamaso pa Yehova. Ndipo wansembe apereke nsembe ya uchimo namchitire chomtetezera amene yakuti ayeretsedwe chifukwa cha kudetsedwa kwake. Ndipo atatero aphe nsembe yopyereza. Ndipo wansembe atente nsembe yopyereza ndi nsembe ya ufa pa guwa la nsembe. Ndipo wansembe amchitire chomtetezera ndipo adzakhala iye woyera. Ndipo akakhala wa umphawi chosafikana chuma chake. Azitenga mwana wankhosa mmodzi wamwamuna akhale nsembe yopalamula. Ayiweyule kumchitira chomtetezera ndi limodzi la magawo khumi la efa la ufa wosalala. Wosakaniza ndi mafuta ukhale nsembe ya ufa. Ndi muyeso umodzi magawo atatu wa mafuta. Ndi njiwa ziwiri, kapena maunda awiri, monga akhoza kufikana. Limodzi likhale la nsembe ya uchimo, ndi linzake la nsembe yopyereza. Ndipo tsiku la chisanu ndi chitatu, abwere nawo kwa wansembe, ukhomo la chihema chokomanako pamaso pa Yehova, kuti ayeretsedwe. Ndipo wansembe atenge mwana wankhosa wansembe yopalamula, ndi muyeso uja wa mafuta. Ndipo wansembe aziweyule nsembe yoweyula pamaso pa Yehova. Naphe mwana wankhosa wansembe yopalamula, ndipo wansembe atenge kumwazi wansembe yopalamula, naupake pa ndewerere ya khutu la kudzanja la manja la iye akuti ayeretsedwe. Ndi pa chala chachikulu cha dzanja lake la manja, ndi pa chala chachikulu cha phazi lake la kudzanja la manja. Ndipo wansembe athire ku mafuta aja mchikhato chake cha manzere cha iye mwini. Ndipo wansembe awazeko mafuta aja ali mdzanja lake la manzere ndi chala chake cha dzanja la manja kasanu ndi kawiri pamaso pa Yehova. Ndipo wansembe apakeko mafuta aja ali mdzanja lake pa ndewerere ya khutu la kudzanja la manja la iye wakuti ayeretsedwe. Ndi pa chala chachikulu cha dzanja lake la manja ndi pa chala chachikulu cha phazi lake la kudzanja la manja. Pamalo paja pali mwazi wa nsembe yopalamula. Ndipo mafuta otsala mdzanja la wansembe atsitsitize pamutu wa iye wakuti ayeretsedwe kumchitira chomtetezera pamaso pa Yehova. Ndipo iye apereke imodzi ya njiwazo kapena limodzi la maunda monga akhoza kufikana nazo. Limodzi la nsembe ya uchimo ndi lina la nsembe yopyereza pamodzi ndi nsembe ya ufa. Ndipo wansembe amchitire chomtetezera pamaso pa Yehova iye wakuyeretsedwa. Ichi ndi chilamulo cha iye ali ndi nthenda yakhate wosakhoza kufikana nazo zofunika pomuyeretsa pake. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aaroni nati, mutakafika mdziko la Kanani limene ndinakupatsani likhale lanu lanu, ndipo ndikayika nthenda yakhate mnyumba ya dziko lanu lanu, pamenepo mwini nyumbayo adzauza wansembe kuti ndiyesa muli ngati nthenda mnyumba. Ndipo wansembe aziuza kuti atulutse zonse za mnyumba asanalowe kudzaona nthendayi. Zinthu zonse ziri mnyumba zingakhale zodetsedwa. Ndipo atatero wansembe alowe kukaona nyumbayi naone nthendayo. Ndipo taonani nthenda ikakhala yosumbudzuka mmakoma a nyumba yobiriwira kapena yofiira. Ndipo maonekedwe ake yakumba kubzola khoma, pamenepo wansembe azituluka ku khomo la nyumba natseka nyumbayo masiku asanu ndi awiri. Ndipo wansembe abwerenso tsiku la chisanu ndi chiwiri naonenso. Ndipo taonani ngati nthenda yakula mmakoma a nyumba. Pamenepo wansembe auze kuti agumule miyalayi pali nthenda nayitayire kumalo akuda kunja kwa mzinda. Napalitse nyumba mkati monsemo, natayire kumalo akuda kunja kwa mzinda doti adapalako. Natenge miyala ina, na ikazike malo mwa miyala ija. Natenge dotlina, na matenso nyumbayo. Ndipo ikabwira nsontenda, nibuka nso mnyumba atagumula miyala, ndipo atapala mnyumba na matanso, pamene po ansembe, alowe na onemu. Ndipo taonani, ngati ntenda ya kula mnyumba, ndiyo kate lonyeka mnyumba, ndiyo yodetsedwa. Ndipo apasule nyumbayo, miyala yake, ndi mitengo yake, ndido tlake lonse kumzinda kuzitaya kumalo wakuda. Ndipo nso iye wakulowa mnyumba, masiku wake ili yotsekedwa, adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo iye wakugona mnyumbayo, atsuke zovala zake. Ndiye wakudya mnyumbayo, atsuke zovala zake. Ndipo ansembe akalowa, nakaona, ndipo taonani, ntenda sina kule mnyumba, ataimata nyumba, wansembe aiche nyumbayo yoyera, popeza ntenda yaleka. Pamene ipo atenge mbalame ziwiri, ndi mtengo wa mkunguza, ndi ubweya wofiira, ndi hisope, kuti ayeretse nazo nyumbayo. Nape mbalame imodzi, mbali ya doti, pamwamba pamadzi oyenda. Natenge mtengo wa mkunguza ndi hisope, ndi ubweya wofiira, ndi mbalame ya moyo, naziviike mwazi wa mbalame ya kuphayo. Ndi madzi oyenda, na waze kasanu ndi kawiri nyumba. Nayeretse nyumba ndi mwazi wa mbalame, ndi madzi oyenda, ndi mbalame ya moyo, ndi mtengo wa mkunguza, ndi hisope, ndi ubweya wofiira. Koma ataye mbalame ya moyo kunja kwa mzinda kutengo koyera. Motero aichitire choitetezera nyumbayo, ndipo idzakhala yoyera. Ichi ndi chilamulo cha ntenda iliyonse yakhate ndi ya mfundu. Ndi yakhate la chovala ndi la nyumba. Ndi yachotupa, ndi yankhanambo, ndi yachikanga. Kulangiza tsiku loti chikhala chodetsa, ndi tsiku loti chikhala choyera, ichi ndi chilamulo chakhate. Levitiko mutu 15. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aroni nati, ninani nao ana Israeli ni muti nao. Pamene mamuna aliyense ali ndi ntenda ya kukha mtupi mwake, akhale wodetsedwa, chifukwa cha kukha kwake. Ndipo kudetsedwa kwa kukha kwake ndiko, ngakhale cha kukhacho chituluka mtupi mwake, ngakhale chaleka mtupi mwake, ndiko kumdetsa kwake. Kama aliyense agonapo wakukhayo aliwodetsedwa. Ndi chinthu chilichonse achikhalira chilichodetsedwa. Ndipo munthu aliyense wakukhudza kama wake azitsuka zovala zake nasambe mmadzi. Nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo iye wakukhalira chinthu chilichonse adachikhalira wakukhayo atsuke zovala zake nasambe mmadzi. Nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo iye wakukhudza thupi la uyo wakukhayo atsuke zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo wakukhayo akalavulira wina woyera, pamenepo atsuke zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo mbereko iliyonse akwerapo wakukhayo iliyodetsedwa. Ndipo munthu aliyense akakhudza kanthu kalikonse kadali pansi pake, adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo iye wakunyamula zimenezo atsuke zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo munthu aliyense wakukhayo akamkhudza, osasambatu mmanja mmadzi, atsuke zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo zotengera za doti, wazikhudza wakukhayo aziphwanye. Ndi za mtengo azitsuke ndi madzi. Ndipo wakukhayo atayeretsedwa kukukha kwake, adziwerengere masiku asanu ndi awiri, akhale akuyeretsa kwake. Natsuke zovala zake, nasambe thupi lake ndi madzi oyenda, nadzakhala woyera. Ndipo tsiku lachisanu ndi chitatu, atenge njiwa ziwiri kapena maunda awiri, nafike pamaso pa Yehova pa khomo la chihema chokomanako, nazipereke kwa wansembe. Ndipo wansembe azipereke izo, imodzi ikhale nsembe ya uchimo, ndina nsembe yopyereza. Ndipo ansembe amchitire chomtetezera pamaso pa Yehova chifukwa cha kukha kwake. Ndipo munthu aliyense akagona uyipa, azisamba thupi lake lonse ndi madzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo chovala chilichonse ndi chikopa chilichonse anagona uyipa pamenepo azitsuke ndi madzi, zidzakhalabe zodetsedwa kufikira madzulo. Mkazi yemwe mamuna atagona naye, onse awiri asambe ndi madzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo ngati mkazi ali ndi nthenda yakukha ndi kukha kwake mkwamwazi mthupi mwake, akhale padera masiku asanu ndi awiri. Ndipo aliyense amkhudza adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo chinthu chilichonse agonapo pokhala ali padera nchodetsedwa. Ndi chinthu chilichonse akhalapo nchodetsa. Ndipo aliyense akhudza kama wake azitsuka zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo aliyense akhudza chinthu chilichonse akhalapo iye atsuke zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo chikakhala pakama kapena pa chinthu chilichonse akhalapo iye atachikhudza, adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo ngati mwamuna aliyense agona naye ndi kudetsa kwake kukhala pa iye, adzakhala wodetsedwa masiku asanu ndi awiri, ndipo kama aliyense agonapo ali wodetsedwa. Ndipo mkazi akakhala ndi kukha mwazi masiku ambiri, osati masiku a kuwoloka kwake, kapena akamakha kupitirira nthawi ya kuwoloka kwake, masiku onse chili mkukha nchodetsa chake, adzakhala wodetsedwa munga masiku a kuwoloka kwake. Kama aliyense agonapo masiku akukha kwake, akhale ngati kama wakuwoloka kwake, ndi chinthu chilichonse akhalapo chili chodetsedwa, ngati kudetsa kwa kuwoloka kwake. Ndipo munthu aliyense akakhudza zimenezi adzakhala wodetsedwa, natsuke zovala zake, nasambe mmadzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Koma akayeretsedwa kukha kwake, adziwerengere masiku asanu ndi awiri, ndipo atatero adzakhala woyeretsedwa. Ndipo tsiku lachisanu ndi chitatu atenge njiwa ziwiri kapena maunda awiri, nafike nazo kwa wansembe ku khomo la chihema chokomanako. Ndipo wansembe apereke limodzi likhale nsembe ya uchimo, ndi linalo likhale nsembe yopyereza. Ndipo wansembe amchitire chomtetezera pamaso pa Yehova chifukwa cha kukha kwake kwa mdetsa. Motero muzipatula ana Israeli kwa kudetsedwa kwawo. Angafe mkudetsedwa kwawo pamene adetsa chihema changa ali pakati pawo. Ichi ndi chilamulo cha wakukha ndi cha iye wakugona uyipa, kuti kumkhalitse wodetsedwa. Ndi cha mkazi ali mkudwala ndi kudetsedwa kwake. Ndi cha iye ali kukha kapena mwamuna kapena mkazi. Ndi cha iye agona ndi mkazi wodetsedwa. Levitiko mutu 16. Za tsiku lotetezera chaka ndi chaka. Ndipo Yehova ananena ndi Mose atamwalira ana aamuna awiri Aaroni. Muja anasendera pamaso pa Yehova namwalira. Ndipo Yehova anati kwa Mose, nena ndi Aaroni mbale wako kuti asalowe nthawi zonse malo opatulika mseri mwa nsalu yotchinga, pali chotetezerapo chokhala palikasa, kuti angafe. Popeza ndioneka mu mtambo pa chotetezerapo, Aaroni azilowa pabwalo la malo opatulika nazozo, ng'ombe ya mphongo ikhali ya nsembe ya uchimo ndi nkhosa ya mphongo ikhali ya nsembe yopyereza. Avale malaya mkati abafuta wopatulika, nakhale nazo zovala za kumiyendo pathupi pake, nadzimangire mchiuno ndi mpango wa bafuta, navale nduwira ya bafuta. Izi ndi zovala zopatulika. Potero asambe thupi lake ndi madzi ndi kuvala izi. Ndipo kukhamu la ana a Israeli atenge atonde awiri akhale ansembe ya uchimo, ndi nkhosa ya mphongo imodzi ikhale ya nsembe yopsereza. Ndipo Aaroni abwere nayo ng'ombe ya nsembe ya uchimo, ndiyo yakeyake, nachite chodzitetezera iye yekha ndi mbomba yake. Ndipo atenge mbuzi ziwirizo, naziyimike pamaso pa Yehova pa khomo pa chihema chokomanako. Ndipo Aaroni ayese maere pa mbuzi ziwirizo, maere amodzi kwa Yehova ndi amodzi kwa Azazele. Ndipo Aaroni abwere nayo mbuzi imene adayigwera maere a Yehova naiyese nsembe ya uchimo. Koma mbuzi imene adayigwera maere a Azazele ayiike ya moyo pamaso pa Yehova kuti achite nayo chotetezera, kuyitumiza ku chipululu ikhale ya Azazele. Ndipo Aaroni abwere nayo ng'ombe ya nsembe ya uchimo, ndiyo yakeyake, nadzitetezere iye yekha ndi mbumba yake. Ndikupha ng'ombe ya nsembe ya uchimo ndiyo yakeyake, natenge mbale ya zofukiza yodzala ndi makala a moto, kuwachotsa pa guwa la nsembe pamaso pa Yehova ndi manja ake odzala ndi chofukiza chopera cha fungo lokoma. Nalowe nayo mtseri mwa nsalu yotchinga, nayike chofukizacho pa moto pamaso pa Yehova, kuti mtambo wachofukiza chiphimbe chotetezerapo chokhala pamboni kuti angafe. Ndipo atengeko mwazi wa ng'ombeyo ndi kuuwaza ndi chala chake pa chotetezerapo mbali ya kummawa, nawaze mwazi ndi chala chake chakuno cha chotetezerapo kasanu ndi kawiri. Pamenepo ayiphe mbuzi ya nsembe ya uchimo, ndiyo yophera anthu, naloyo nawo mwazi wake mtseri mwa nsalu yotchinga, nachite nawo mwazi wake monga umo anachitira ndi mwazi wa ng'ombe. Nauwaze pa chotetezerapo ndi chakuno cha chotetezerapo, nachitire chotetezera malo opatulika, chifukwa cha kudetsedwa kwa ana a Israeli ndi chifukwa chozolokwa zawo monga mwazochimwa zawo zonse. Nachitire chihema chokomanako momwemo chakukhala nawo pakati pa zodetsa zawo. Ndipo musakhale munthu mchihema chokomanako pakulowa iye kuchita chotetezera malo opatulika kufikira atuluka. Atachita chotetezera yekha ndi mbumba yake ndi msonkhano wonse wa Israeli. Ndipo atulukire guwa la nsembe lokhala pamaso pa Yehova ndi kulichitira chotetezera, natengeko mwazi wa ng'ombeyo ndi mwazi wa mbuziyo ndi kuupaka pa nyanga za guwa la nsembe pozungulira. Ndipo awazepo mwazi wina ndi chala chake kasanu ndi katatu ndi kuliyeretsa ndi kulipatula kulichotsera zodetsa za ana a Israeli. Ndipo atatha kuchitira chotetezera malo opatulika ndi chihema chokomanako ndi guwa la nsembe, abwere nayo mbuzi ya moyo. Ndipo Aaroni ayike manja ake onse awiri pamutu pa mbuzi ya moyo ndi kuvomereza pa iyo mphulupulu zonse za ana a Israeli ndi zolakwa zawo zonse monga mwa zochimwa zawo zonse, nayike izi pamutu pa mbuziyo ndi kuyitumiza ku chipululu ndi dzanja la munthu wompangiratu. Ndi mbuziyo isenze yokha mphulupulu zonsezo kunkanazo ku dziko la palokha, ndipo azitaya mbuziyo mchipululu. Pamenepo Aaroni alowe mchihema chokomanako, navule zovala zabafuta zimene anazivala polowa mmalo opatulika, nazisiye komweko. Ndipo asambe thupi lake ndi madzi kumalo kopatulika, navale zovala zake, natuluke, napereke nsembe yopsereza yake ndi nsembe yopsereza ya anthu, nachite chodzitetezera yekha ndi anthu. Ndipo atenthe mafuta a nsembe ya uchimo pa guwa la nsembe. Ndipo iye amene anachotsa mbuzi ipite kwa Azazele atsuke zovala zake, nasambe thupi lake ndi madzi. Ndipo atatero alowenso kuchigono. Koma ng'ombe ya nsembe ya uchimo ndi mbuzi ya nsembe ya uchimo zimene mwazi wawo analowa nawo kuchita nawo chotetezera malo opatulika, atuluke nazo kunja kwa chigono, natenthe ndi moto zikopa zawo ndi nyama zawo ndi chipwidza chawo. Ndiye amene azitentha atsuke zovala zake nasambe thupi lake ndi madzi. Ndipo atatero alowenso kuchigono. Ndipo lizikhala kwa inu lemba losatha. Mwezi wachisanu ndi chiwiri, siku la khumi la mweziwo. Muzidzichepetsa osagwira ntchito konse, kapena wa mdziko, kapena mlendo wakukhala pakati panu. Popeza tsikuli, adzachitira inu chotetezera. Kukuyeretsani, adzakuyeretsani, kukuchotserani zoyipa zanu zonse pamaso pa Yehova. Likhale kwa inu, sabata la kupumula, kuti mudzichepetse, ndilo lemba losatha. Ndipo wansembe amene anamdzoza ndi kumdzaza dzanja lake, achite ntchito ya nsembe malo mwa Atate wake. Achite chotetezera, atavala zovala zabafuta, zovala zopatulikazo. Ndipo achite chotetezera malo opatulikatu, natetezere chihema chokumanako ndi guwa la nsembe. Momwemo atetezerenso wansembe ndi anthu onse amsonkhanowo. Ndipo ichi chikhale kwa inu lemba losatha kuchita chotetezera ana a Israeli chifukwa cha zochimwa zawo zonse kamodzi chaka chimodzi. Ndipo anachita monga Yehova adauza Mose. Levitiko mutu 17. Popereka nsembe. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi Aroni, ndi ana ake amuna, ndi ana a Israeli onse nuti nawo. Ichi ndi chimene Yehova wauza ndi kuti, munthu aliyense wa mbumba ya Israeli akapha ng'ombe, kapena mwana wankhosa, kapena mbuzi mchigono, kapena akayipha kunja kwa chigono, osadza nayo kukhomo la chihema chokomanako kuti ayipereke chopereka cha Yehova, kubwalo la kachisi wa Yehova, azimuyesa munthuyu wochimwira mwazi. Wakhetsa mwazi, ndipo amsadze munthuyo kumchotsa pakati pa anthu a mtundu wake. Kotero kuti ana a Israeli azidza nazo nsembe zawo zimene aziphera kuthengo koyera, kuti adze nazo kwa Yehova kukhomo la chihema chokomanako kwa wansembe ndi kuziphera nsembe zoyamika za Yehova. Ndipo wansembeyo awaze mwaziwo pa guwa la nsembe la Yehova pa khomo la chihema chokomanako, natenthe mafuta akhale fungo lokoma lokwera kwa Yehova. Ndipo asamapheranso milungu ina nsembe zawo zimene azitsata ndi chigololo. Ili liwakhalile lemba losatha mwa mibado yawo. Ndipo uzinena nawo, munthu aliyense wa mbumba ya Israeli kapena mlendo wakugonera pakati panu amene apereka nsembe yopyereza kapena nsembe yophera, osadza nayo kukhomo la chihema chokomanako kuyiphera Yehova, amsadze munthuyu kumchotsa kwa anthu a mtundu wake. Aletsedwa kudya mwazi. Ndipo munthu aliyense wa mbumba ya Israeli kapena mlendo wogonera pakati panu wakudya mwazi uliwonse, nkhope yanga idzatsutsana naye munthu wakudya mwaziyo ndi kumsadza kumchotsa kwa anthu a mtundu wake. Pakuti moyo wa nyama ukhala mwazi, ndipo ndakupatsani uwu pa guwa la nsembe. Uchite chotetezera moyo wanu, pakuti wochita chotetezera ndiwo mwazi chifukwa cha moyo wake. Chifukwa chake ndinanena kwa ana Israeli, asamadya mwazi mmodzi yense wa inu, kapena mlendo aliyense wakugonera mwa inu asamadya mwazi. Ndipo munthu aliyense wa ana a Israeli kapena mlendo wakugonera pakati pa inu, akasaka nyama kapena mbalame yakudya nakayigwira, azikhetsa mwazi wake naufotsere ndi dothi. Pakuti ndiwo moyo wa nyama zonse, mwazi wake ndiwo moyo wake. Chifukwa chake ndinanena kwa ana a Israeli, musamadya mwazi wa nyama iliyonse, pakuti moyo wa nyama yonse ndi mwazi wake. Aliyense akaudya adzachotsedwa. Ndipo aliyense wakudya yakufa yokha kapena yojiwa kuthengo, ngakhale ndiye wa mdziko kapena mlendo, azitsuka nsalu zake nasambe ndi madzi, nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Pamenepo adzakhala woyera. Koma akapanda kuzitsuka kapena kusamba thupi lake, adzasenza mphulupulu yake. Levitiko mutu 18. Malamulo apa ulemu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi ana a Israeli, nuti nawo. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musamachita monga mwamachitidwe a dziko la Egipito, muja munakhalamo. Musamachita monga mwamachitidwe a dziko la Kanani, kumene ndipita nanuko. Nimusamayenda malemba awo. Muzichita maweruzo anga ndi kusunga malemba anga. Kumayenda mwemo, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Inde muzisunga malemba anga ndi maweruzo anga. Amene umuntu akawachita, adzakhala nawo ndi moyo. Ine ndine Yehova. Asasendere mmodzi wa inu kwa mbale wake kumvula, ine ndine Yehova. Usamavula atate wako, ndiye mayi wako, ndiye mayi wako, usamamvula. Usamavula mkazi wa atate wako, ndiye thupi la atate wako. Usamavula mlongo wako, mwana wa mkazi wa atate wako, kapena mwana wa mkazi wa mayi wako, wobadwa kwanu, kapena wobadwa kwina. Usamavula mwana wa mkazi wa mwana wa mamuna wako, kapena mwana wa mkazi wa mwana wa mkazi wako, pakuti thupi lao ndi lako. Usamavula mwana wa mkazi wa mkazi wa atate wako, amene anambala atate wako ndiye mlongo wako. Usamavula mlongo wa atate wako ndiye wachibale cha atate wako. Usamavula mbale wa mayi wako, popeza ndiye mbale wa mayi wako. Usamavula mbale wa atate wako, usamasendera kwa mkazi wake, ndiye mayi wako. Usamavula mpongozi wako, ndiye mkazi wa mwana wa mamuna wako. Usamamvula. Usamavula mkazi wa mbale wako, ndiye thupi la mbale wako. Usamavula mkazi ndi mwana wa mkazi wake. Usamatenga mwana wa mkazi wa mwana wa mamuna wake, kapena mwana wa mkazi wa mwana wa mkazi wake kumvula. Ndiwo abale. Chochititsa manyazi ichi. Usamatenga mkazi kumuonjezera kwa mbale wake kumvula. Kumvula pamodzi ndi mzake. Akali ndi moyo mzakeyo. Usamasendera kwa mkazi kumvula pokhala ali padera chifukwa cha kudetsedwa kwake. Usagona naye mkazi wa mnansi wako, kudetsedwa naye limodzi. Ndipo usamapereka ambumba yako kuwapitiriza kumoto chifukwa cha Moleki. Usamaipsha dzina la Mulungu wako, ine ndine Yehova. Usamagonana ndi mamuna, monga amagonana ndi mkazi. Chonyansa ichi. Ndipo usamagonana ndi nyama iliyonse kudetsedwa nayo. Kapena mkazi asamaima pa nyama kugonana nayo. Chisokonezo choopsha ichi. Musamadzidetsa nacho chimodzi cha izi, pakuti amitundu amene ndi wapirikitsa pamaso panu, amadetsedwa nazo zonsezi. Dziko lomwe lidetsedwa, chifukwa chake ndi lilanga. Ndi dzikoli lisanza okhala mwemo. Koma inu, muzisunga malemba anga ndi maweruzo anga. Osachita chimodzi chonse cha zonyansa izi. Ngakhale wa mdziko, ngakhale mlendo wakugonera pakati pa inu. Pakuti eni dziko okhalako, musanafike inu, anazichita zonyansa izi zonse ndi dziko linadetsedwa. Lingakusanzeni inunso dzikoli, polidetsa inu. Monga linasanza mtundu wa anthu wokhalako musanafike inu. Pakuti aliyense akachita chilichonse cha zonyansa izi, inde amene azichita adzachotsedwa pakati pa anthu a mtundu wawo. Potero, muzisunga chilangizo changa ndi kusachita zilizonse za miyambo yonyansayi anayichita musanafike inu. Ndi kusadzidetsa nayo, ine ndine Yehova Mulungu wako. Levitiko mutu 19. Malamulo ena osiana siana. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, nena ndi khamu lonse la ana a Israeli, nuti nawo, muzikhala woyera, pakuti ine ndine Yehova Mulungu wanu, ndine woyera. Aliyense aope mayi wake ndi atate wake, ndimusunge masabata anga, Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musamatembenukira mafano kapena kudzipangira mulungu woyenga. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Ndipo pamene muphera Yehova nsembe yoyamika, muiphere kuti mulandiridwe. Tsiku lomwero mwaipha ndi mmawa mwake muidye. Ngati katsalirako kanthu tsiku lachitatu, muzikatentha ndi moto. Akakadya konse tsiku lachitatu kali chonyansa kosavomerezeka. Koma aliyense akudyako adzasenza mphulupulu yake popeza waipsa chopandulidwa cha Yehova. Ndi munthuyu amsadze kumchotsa kwa anthu a mtundu wake. Pakukolola dzinthu za mdziko mwanu, usamakololetsa mphepete mwa munda wako, nusamakunkha kunkha. Usamakunkha kunkha la munda wako wampesa, usamazitola zidagwazi za munda wako wampesa. Uzisire wosauka ndi mulendo, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musamaba kapena kunyenga, kapena kunamizana. Musamalumbira monama ndi kutchula dzina langa. Ungayipya dzina la Mulungu wako, ine ndine Yehova. Usamasautsa mnansi wako kapena kulanda zake. Mphotho yake yaulipidwa isakhale ndi iwe kufikira mmawa. Usamatemberera wogontha, usamayika chokhomodwitsa pamaso pa wosaona. Koma uziopa Mulungu wako, ine ndine Yehova. Musamachita chisalungamo pakuweruza mlandu. Usamavomereza munthu wosauka, kapena kumulemekeza munthu womveka. Uweruze mlandu wa munthu mzako molungama. Usamayendayenda nusinjirira mwa anthu a mtundu wako. Usamatsata mwazi wa mnansi wako, ine ndine Yehova. Usamamuda mbale wako mu mtima mwako, umdzudzule munthu mzako ndithu. Usadzitengera uchimo chifukwa cha iye. Usamabwezera chilango kapena kusunga kanthu kukhosi pana anthu a mtundu wako. Koma uzikonda mnansi wako monga uzikonda wekha, ine ndine Yehova. Muzisunga malemba anga. Usamalola zoweta zako za mitundu yosiyana zikwerane. Usamabzala mmunda mwako mbewu za mitundu iwiri. Usamavala chovala cha nsalu za mitundu iwiri zosokonezana. Munthu akagona ndi mkazi, ndiye mdzakazi, wopalidwa ubwenzi ndi mwamuna, wosamuombola kapena wosapatsidwa ufulu, akwapulidwe. Asawape, popeza si mfulu mkaziyo. Ndipo adze nayo nsembe yake yopalamula kwa Yehova, kukhomo la chihema chokoma nako. Ndiyo nkhonsa ya mpongo ikhale nsembe yopalamula. Ndipo ansembe achite chomtetezera ndi nkhosa ya mphongo ya nsembe yopalamula pamaso pa Yehova chifukwa cha kuchimwa adachimwaku. Ndipo adzakhululukidwa chifukwa cha kuchimwa kwake adachimwaku. Ndipo mukadzalowa mdzikomo ndi kubyala mitengo ya mitundu mitundu ikhale ya chakudya, muziyese zipatso zawo monga kusadulidwa kwawo. Zaka zitatu muziyese zosadulidwa zisadyedwa. Koma chaka chachinayi zipatso zake zonse zikhale zopatulika zakumulemekeza nazo Yehova. Chaka chachisanu muzidya zipatso zake kuti zobala zake zikuchulukireni inu. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musamadya kanthu ndi mwazi wake, musamachita nyanga kapena kuombeza ula. Musamameta mduliro kapena kumeta mphepete mwa ndevu zanu. Musamadzicheka matupi anu chifukwa cha akufa kapena kutema mphini, ine ndine Yehova. Usamayipsa mwana wako wa mkazi ndi kumchititsa chigololo, lingadzale ndi chigololo dzikoli, ndi kudzazidwa nazo zochititsa manyazi. Muzisunga masabata anga ndi kuchitira ulemu malo anga opatulika, ine ndine Yehova. Musamatembenukira kwa obwebweta kapena anyanga, musamawafuna ndi kudetsedwa nawo, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Pali ya imvi uziwagwadira, nuchitire ulemu munthu wokalamba, nuope Mulungu wako, ine ndine Yehova. Ndipo mlendo akagonera mdziko mwanu musamamusautsa. Mlendo wa kugonera kwa inu, mumuyese pakati pa inu, monga wa mdziko mumwemo. Umkonde, monga udzikuonda weka, popeza munali alendo mdziko la Ejipito. Ine ndine Yehova, Mulungu wanu. Musamachita chisalungamo poweruza mlandu, poyesa utali wake, kulemera kwake, kapena kuchuluka kwake. Mukhale nacho choyesera choona, miyeso yoona, efa woona, hini woona, ine ndine Yehova Mulungu wanu, amene ndina kutulutsani mdziko la Ejipito. Ndipo musamalire malemba anga onse, ndi maweruzo anga onse, ndi kuwachita. Ine ndine Yehova. Levitiko mutu 20. Ziletsedwa chipembedzo cha Moleke ndi zoipa zina. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, unenenso kwa ana a Israele, ndi kuti aliyense wa ana a Israele, kapena wa alendo akukhala mu Israele, amene apereka mbewu zake kwa Moleki, azimupa ndithu. Anthu amdziko amponye miyala. Ndipo nkhope yanga idzatsutsana naye munthuyo ndi kumsadza kumchotsa pakati pa anthu amtundu wake. Popeza anapereka ambewu zake kwa Moleki, kudetsa nako malo anga opatulika ndi kuipsha dzina langa lopatulika. Ndipo ngati anthu amdzikomo akambisa munthuyo pang'ono ponse pamene apereka ambewu zake kwa Moleki kuti asamuphe, pamenepo nkhope yanga idzatsutsana naye munthuyo ndi banja lake, ndi kumsadza iye, ndi onse akumtsata, ndi chigololo kukachita chigololo kwa Moleki, kuwachotsa pakati pa anthu a mtundu wawo. Ndipo munthu wakutembenukira kwa obwebweta, ndi anyanga kuwatsata ndi chigololo, nkhope yanga idzatsutsana naye munthuyo, ndipo ndidzamsadza kumchotsa pakati pa anthu a mtundu wake. Chifukwa chake, dzipatuleni, nimukhale woyera, pakuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. Ndipo musunge malemba anga ndi kuwachita, ine ndine Yehova wakupatula inu. Pakuti aliyense wakutemberera atate wake kapena amayi wake azimupa ndithu. Watemberera atate wake kapena amayi wake, mwazi wake ukhale pamutu pake. Munthu akachita chigololo ndi mkazi wa mwini, popeza wachita chigololo ndi mkazi wa mnansi wake, awaphe ndithu. Mamuna ndi mkazi onse awiri. Munthu akagona naye mkazi wa atate wake, wavula atate wake, awaphe ndithu onse awiri, mwazi wawo ukhale pamutu pawo. Munthu akagona ndi mpongozi wake, awaphe onse awiri, achita chisokonezo, mwazi wawo ukhale pamutu pawo. Munthu akagonana ndi mamuna mzake monga amagonana ndi mkazi, achita chonyansa onse awiri, awaphe ndithu, mwazi wawo ukhale pamutu pawo. Munthu akatenga mkazi pamodzi ndi mayi wake, chochititsa manyazi ichi, aziwatentha ndi moto, iye ndi wowa, kuti pasakhale chochititsa manyazi icho pakati pa inu. Mwamuna akagona ndi nyama, amuphe ndithu, muiphenso nyamayi. Mkazi akasendera kwa nyama iliyonse kugonana nayo, umuphe mkaziyo, ndi nyama yomwe. Muaphe ndithu, mwazi wawo ukhale pamutu pawo. Munthu akatenga mlongo wake, mwana wa mkazi wa atate wake, kapena mwana wa mkazi wa mayi wake, nakaona thupi lake, ndi mlongoyo akaona thupi lake, chochititsa manyazi ichi. Ndipo awasadze pamaso pa ana a anthu awo, anavula mlongo wake, asenze mpulupulu yake. Munthu akagona ndi mkazi ali mu msambo, nakamvula, anamvula kasupe wake. Ndiye mwini anavula kasupe wa ntenda yake. Awadule onse awiri pakati pa anthu a mtundu wawo. Usamavula mbale wa mayi wako kapena mlongo wa atate wako, popeza anavula abale ake asenze mpulupulu yawo. Munthu akagona ndi mkazi wa mbale wa atate wake, navula mbale wa atate wake, asenze kuchimwa kwawo, adzafa osaona ana. Munthu akatenga mkazi wa mbale wake, chodetsa ichi, wavula mbale wake, adzakhala osaona ana. Potero muzisunga malemba anga onse, ndi maweruzo anga onse, Wachita, lingakusanzeni inu dziko limene ndipita nanuko kuti mukhale mmwemo. Musamatsata miyambo ya mtundu umene ndi uchotsa pamaso panu, popeza anachita izi zonse ndinalema nawo. Koma ndanena nanu, mudzalandira dziko lawo inu, ndipo ine ndilipereka kwa inu likhale lanu. Ndilo dziko moyenda mkakandi uchi, ngati madzi, ine ndine Yehova Mulungu wanu, amene ndinakusiyanitsani ndi mitundu ina ya anthu. Potero, musiyanitse pakati pa nyama zoyera ndi nyama zodetsa, ndi pakati pa mbalame zodetsa ndi zoyera. Ndipo musadzinyansitsa ndi nyama kapena mbalame, kapena ndi kanthu kalikonse kakukwawa pansi, kamene ndinakusiyanitsirani kakhale kodetsa. Ndipo muzikhala woyera kwa ine, pakuti ine Yehova ndine woyera. Ndipo ndinakusiyanitsani kwa mitundu ya anthu mukhale anga. Munthu wamamuna kapena wamkazi, wakubwebweta, kapena wanyanga, azimupha ndithu. Aziwaponya miyala, mwazi wawo ukhale pamutu pawo. Levitiko mutu 21. Zakupatulika kwa ansembe. Ndipo Yehova ananena ndi Mose, nena ndi ansembe, ana Aaroniwo, nuti nawo, asadzidetse mmodzi wa inu chifukwa cha wakufa mwa anthu a mtundu wake, koma chifukwa cha abale ake enieni ndiwo, mai wake, ndi atate wake, ndi mwana wake wa mamuna, ndi mwana wake wa mkazi, ndi mbale wake. Ndi chifukwa cha Mulungu wake weniweni, akakhala namwali wosakhala naye mamuna, nkuloleka adzidetse chifukwa cha iwowa. Akakhala mwini banja pakati pa anthu a mtundu wake, asadzidetse ndi kudziyipya. Asamete tsitsi la pamutu pawo, kapena kuchecherera ndevu zawo, kapena kudzicheka matupi awo. Azikhala opatulikira Mulungu wawo, osayipya dzina la Mulungu wawo, popeza amapereka nsembe za moto za Yehova mkati wa Mulungu wawo, chifukwa chake akhale opatulika. Asadzitengere mkazi wa chigololo, kapena woyipsidwa, asatenge mkazi woti adamchotsa mamuna wake, popeza apatulikira Mulungu wake. Chifukwa chake umpatule, popeza amapereka mkate wa Mulungu wako. Umuyese wopatulika, pakuti ine Yehova wakupatula iwe, ndine woyera. Akadziyipya mwana wa mkazi wa wansembe ndi kuchita chigololo, alikuyipya atate wake, amtente ndi moto. Ndipo iye wokhala mkulu wa nsembe mwa abale ake, amene anamtsanulira mafuta odzoza pamutu pake, amene anamdzaza dzanja kuti avale zovalazo, asawinde kapena kung'amba zovala zake. Asafike kuli mtembo, asadzidetse chifukwa cha atate wake kapena mai wake. Asatuluke malo opatulika kapena kuipsha malo opatulika a Mulungu wake, popeza korona wa mafuta odzoza wa Mulungu wake alipa iye. Ine ndine Yehova. Ndipo adzitengere mkazi akali namwali. Mkazi wa masiye kapena womleka, kapena woyipidwa, wachigololo, oterewa asawatenge. Koma azitenga namwali wa anthu a mtundu wake akale mkazi wake. Asayipye mbewu yake mwa anthu a mtundu wake, popeza ine ndine Yehova wakumpatula iye. Ansembe akhale wopanda chilema pathupi. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, nena ndi Aroni kuti aliyense wa mbewu zako mwa mibado yawo wakukhala nacho chilema, asayandikize kupereka mkate wa Mulungu wake. Pakuti munthu aliyense wokhala nacho chilema, asayandikize wakhungu, kapena wotsimphina, kapena wopunduka mphuno, kapena wamkulu chiwalo, kapena munthu wopunduka phazi, kapena wopunduka dzanja, kapena wowerama, kapena wamfupi msinkhu, kapena wopunduka diso, kapena munthu wamphere, kapena wachipere, kapena wopunduka kumoto. Wambewu ya Aroni wansembe asayandikize mmodzi wokhala nacho chilema kupereka nsembe za moto za Yehova. Ali nacho chilema asayandikize kupereka chakudya cha Mulungu wake. Adye chakudya cha Mulungu wake chopatulika kwambiri ndi chopatulika. Koma asafike ku nsalu yotchinga, asayandikize ku guwa la nsembe, popeza ali nacho chirema, kuti angayipye malo anga wopatulika, popeza ine ndine Yehova wakuwapatula. Momwemo Mose ananena ndi Aroni, ndi ana ake aamuna, ndi ana onse a Israele. Levitiko Mutu 22. Ansembe ayere pakudya zopatulika. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, nena ndi Aroni ndi ana ake aamuna, kuti azikhala padera ndi zinthu zopatulika za ana a Israele, zimene amandipatulira ine, ndipo asayipya dzina langa loyera, ine ndine Yehova. Nena nawo, aliyense wa mbewu zanu zonse, mwa mibado yanu, akayandikiza zinthu zopatulika, zimene ana a Israeli azipatulira Yehova, pokhala ali nacho chomdetsa chake, azimsadza munthuyo pa nkhope panga, ine ndine Yehova. Munthu aliyense wa mbewu za Aroni, wokhala ndi khate kapena kukha, asadyeko zinthu zopatulika kufikira atayera. Ndipo aliyense wokhudza chinthu chodetsedwa, ndi wakufa, kapena wamamuna wogona uyipa, ndi aliyense wokhudza chinthu chokwawa chakudetsedwa nacho, kapenanso munthu amene akamdetsa nacho, chodetsa chake chilichonse, munthu wokhudza chilichonse chotere, adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo. Ndipo asadye zinthu zopatulika akapanda kusamba thupi lake ndi madzi. Koma litalowa dzuwa adzakhala woyera. Ndi pambuyo pake adyeko zoyerazo popeza ndizo chakudya chake. Asamadya zakufa zokha kapena zojiwa kuzidetsa nazo ine ndine Yehova. Potero asunge chilangizo changa angasenzepo uchimo. Ndikufera mwemo pakuchiyipya. Ine ndine Yehova wakuwapatula iwo. Mlendo asadyeko chopatulikacho wakungokhala ndi wansembe, kapena wolembedwa ntchito asadyeko chopatulikacho. Koma wansembe atagula munthu ndi ndalama zake, iyeyu adyeko. Ndi iwo amene adabadwa mnyumba yake, adyeko mkate wake. Ndipo mwana wamkazi wa wansembe akakwatibwa ndi mlendo, asadyeko nsembe yokweza ya zinthu zopatulika. Koma mwana wamkazi wa wansembe akakhala wamasiye kapena wochotsedwa, ndipo alibe mwana, nabwerera ku nyumba ya atate wake, monga muja anali mwana, adyeko mkate wa atate wake, koma mlendo asamadyako. Ndipo munthu akadyako chinthu chopatulika musadziwa, aziwonjezapo limodzi la magawo asanu, nalipereke kwa wansembe pamodzi ndi chopatulikacho. Potero asayipye zinthu zopatulika za ana a Israeli zopereka iwo kwa Yehova, ndi kuwasenzetsa mphulupulu ya kuwapalamulitsa pakudya iwo zopatulika zawo, pakuti ine ndine Yehova wakuwapatula. Za nsembe za ufulu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, nena ndi Aroni ndi ana ake aamuna, ndi ana onse a Israeli, nuti nawo, aliyense wa mbumba ya Israeli, kapena wa alendo ali mu Israeli, akabwera nacho chopereka chake monga mwa zowinda zawo zonse, kapena monga mwa zopereka za ufulu zawo, zimene abwera nazo kwa Yehova, zikhale nsembe yopyereza kuti mulandiridwe, azibwera nayo yayimuna yopanda chirema, ya ng'ombe, kapena nkhosa, kapena mbuzi. Musamabwera nayo yokhala ndi chirema, popeza sidzalandirikira inu. Ndipo munthu akabwera nayo nsembe yoyamika kwa Yehova, ya pa chowinda chachikulu, kapena ya pa chopereka chaufulu, ya ng'ombe kapena nkhosa, ikhale yangwiro kuti ilandirike, ikhale yopanda chirema. Musamabwera nazo kwa Yehova ya khungu, kapena yoduka mwendo, kapena yopunduka, kapena ya mfundo, kapena ya usemwe, kapena ya usemu wa ukulu. Musamazipereka kwa Yehova nsembe za moto pa guwa la nsembe. Ng'ombe kapena nkhosa yokula kapena yochepa chiwalo, ikhale nsembe ya ufulu. Koma pa chowinda sidzalandirika. Nyama yofula kapena chophwanya, kapena chosasantha, kapena chotudzula, kapena chodula, musamabwera nazo kwa Yehova. Inde musamachita ichi mdziko mwanu. Ndipo musamazilandira izi kudzanjala mlendo ndi kubwera nazo zikhale chakudya cha Mulungu wanu. Popeza zili nako kuvunda kwawo, zili ndi chirema, sizidzalandirikira inu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, zikamabadwa ng'ombe kapena nkhosa kapena mbuzi, zikhale ndi make masiku asanu ndi awiri, kuyambira tsiku lachisanu ndi chitatu ndi mtsogolo mwake. Idzalandirika ngati chopereka nsembe ya moto ya Yehova. Koma musamayipha ng'ombe kapena nkhosa pamodzi ndi mwana wake tsiku limodzi-modzi. Ndipo mukamaphera Yehova nsembe yoyamika, muyiphere kuti mulandirike. Idyedwe tsiku lomwero musamasiyako kufikira mmawa. Ine ndine Yehova. Potero muwasunge malamulo anga ndi kuwachita, ine ndine Yehova. Musamayipya dzina langa loyera, koma ndikhale woyera pakati pa ana a Israeli. Ine ndine Yehova wakukupatulani, amene ndinakutulutsani mdziko la Ejipito, kuti ndikhale Mulungu wanu. Ine ndine Yehova. Levitiko Mutu 23. Za nyengo zoyikika za Yehova. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, nena ndi ana a Israeli, nuti nawo, nyengo zoyikika za Yehova zimene muzilalikira zikhale misonkhano yopatulika. Ndizo nyengo zanga zoyikika. Masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito, koma lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la kupumula. Msonkhano wopatulika, musamagwira ntchito konse, ndilo sabata la Yehova mnyumba zanu zonse. Pasaka. Izi ndi nyengo zoyikika za Yehova. Misonkhano yopatulika. Zimene muzilalikira pa nyengo zoyikika zawo. Mwezi woyamba tsiku la khumi ndi chinayi la mweziwo, madzulo pali Pasaka wa Yehova. Ndipo tsiku la khumi ndi chisanu la mwezi omwewo, ndilo chikondwerero cha mkate wopanda chotopitsa a Yehova. Masiku asanu ndi awiri muzidya mkate wopanda chotopitsa. Tsiku lake loyamba mukhale nawo msonkhano wopatulika. Musamagwira ntchito ya masiku ena. Koma mubwere nayo kwa Yehova nsembe ya moto masiku asanu ndi awiri. Pa tsiku lachisanu ndi chiwiri, pakhale msonkhano wopatulika, musamachita ntchito ya masiku ena. Zipatso zoyamba. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi ana Israeli, nuti nawo, mutakalowa mdziko limene ndikupatsani, ndikucheka dzinthu zake, pamenepo muzidza nawo mtolo wa zipatso zoyamba za masika anu kwa wansembe. Ndipo iye aweyule mtolowo pamaso pa Yehova. Ulandirikire inu tsiku lotsata sabata wansembe aweyule. Ndipo tsiku loweyula mtolowo, ukonze mwana wankhosa wopanda chilema wa chaka chimodzi, akhale nsembe yopsereza ya Yehova. Ndipo nsembe ya ufa yake ikhale awiri amagawo khumi a efa wa ufa wosalala wosakaniza ndi mafuta. Ndiyo nsembe ya moto ya Yehova, ichite fungo lokoma. Ndi nsembe yake yothira ikhale ya vinyo limodzi la magawo anayi la hini. Musamadya mkate kapena tirigu wokazinga kapena ngala za ziwisi kufikira tsiku lomweli, kufikira mutadza nacho chopereka cha Mulungu wanu. Ndilo lemba losatha mwa mibado yanu nyumba zanu zonse. Ndipo mudziwerengere kuyambira tsiku lotsata sabata, kuyambira tsikuli mudadza nawo mtolo wa nsembe yoweyula, pakhale masabata asanu ndi awiri amphumphu. Muwerenge masiku makumi asanu kufikira tsiku lotsata sabata lachisanu ndi chiwiri. Pamenepo mubwere nayo kwa Yehova nsembe ya ufa watsopano. Mutuluke nayo mzinyumba zanu mikate iwiri ya nsembe yoweyula, ikhale ya awiri amagawo khumi a efa, ikhale ya ufa wosalala yopanga ndi chotupitsa, zipatso zoyamba za Yehova. Ndipo mubwere nawo pamodzi ndi mikate ana ankhosa asanu ndi awiri opanda chirema a chaka chimodzi, ndi ng'ombe ya mphongo imodzi, ndi nkhosa za mphongo ziwiri, zikhale nsembe yopsereza ya Yehova, pamodzi ndi nsembe yawo ya ufa, ndi nsembe zawo zothira, ndizo nsembe ya moto ya fungo lokoma la Yehova. Mukonzenso mwana wa mbuzi mmodzi akhale nsembe ya uchimo, ndi ana ankhosa awiri a chaka chimodzi akhale nsembe yoyamika. Ndi wansembe awaweyule pamodzi ndi mkate wa zipatso zoyamba, nsembe yoweyula pamaso pa Yehova, pamodzi ndi ana ankhosa awiriwo, zikhale zopatulikira Yehova, kuti zikhale za wansembe. Ndipo mulalikire tsiku lomwelo kuti mukhale nawo msonkhano wopatulika. Musamagwira ntchito ya masiku ena, ndi lolemba losatha mnyumba zanu zonse mwa mibado yanu yonse. Ndipo pakukolola dzinthu za mdziko mwanu, usamakololetsa mphepete mwa munda wako, nusamakunkha-khunkha, uzisiyire wosauka ndi mulendo. Ine ndine Yehova Mulungu wako. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, nena ndi ana a Israeli ndikuti, mwezi wachisanu ndi chiwiri, tsiku loyamba la mweziwo, muzipumula. Ndiko chikumbutso chakuliza malipenga msonkhano wopatulika. Musamagwira ntchito ya masiku ena, mubwere nayo nsembe ya moto ya Yehova. Tsiku la chitetezero. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, komatu tsiku la khumi la mwezi uwu wachisanu ndi chiwiri, ndilo tsiku la chitetezero, mukhale nawo msonkhano wopatulika. Ndipo mudzichepetse ndi kubwera nayo nsembe ya moto kwa Yehova. Musamagwira ntchito iliyonse tsiku limenero, pakuti ndilo tsiku la chitetezero, kuchita chotetezera inu pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Pakuti munthu aliyense wosadzichepetsa tsiku limenero, amsadze kwa anthu a mtundu wake. Ndi munthu aliyense wakugwira ntchito iliyonse tsiku limenero, ndidzawononga munthuyo pakati pa anthu a mtundu wake. Musamagwira ntchito iliyonse, ndilo lemba losatha mwa mibado yanu, nyumba zanu zonse. Likhale ndi inu sabata la kupumula. Ndipo mudzichepetse tsiku lachisanu ndi chinayi madzulo. Kuyambira madzulo, kufikira madzulo musunge sabata lanu. Chikondwerero cha misasa. Ndipo Yehova ananena ndi Mose, ndikuti, nena ndi ana a Israeli kuti tsiku la khumi ndi chisanu la mwezi uno wachisanu ndi chiwiri, pali chikondwerero cha misasa ya Yehova, masiku asanu ndi awiri. Tsiku loyamba likhale msonkhano wopatulika, musamagwira ntchito ya masiku ena. Masiku asanu ndi awiri, mubwere nayo nsembe ya moto kwa Yehova. Tsiku lachisanu ndi chitatu, mukhale nawo msonkhano wopatulika, ndipo mubwere nayo nsembe ya moto kwa Yehova. Ndilo lotsirizira. Musamagwira ntchito ya masiku ena. Izi ndi nyengo zoyikika za Yehova. Zimene muzilalikira zikhale misonkhano yopatulika. Kukabwera nayo nsembe ya moto kwa Yehova, nsembe yopyereza, ndi nsembe ya ufa, nsembe yophera, ndi nsembe yothira, yonse pa tsiku lake-lake. Pamodzi ndi masabata a Yehova, ndi pamodzi ndi mphatso zanu, ndi pamodzi ndi zowinda zanu zonse, ndi pamodzi ndi zopereka zaufulu zanu, zimene muzipereka kwa Yehova. Koma tsiku la khumi ndi chisanu, la mwezi wachisanu ndi chiwiri, mutatuta zipatso za mdziko, muzisunga chikondwerero cha Yehova masiku asanu ndi awiri. Tsiku loyamba, mupumule. Ndi tsiku lachisanu ndi chitatu, mupumule. Ndipo tsiku loyambali, mudzitengere nthambi za mitengo yokoma, nsomo za kanjedza, ndi nthambi za mitengo yovalira, ndi misondodzi ya kumtsinje, ndipo mukondwere pamaso pa Yehova Mulungu wanu masiku asanu ndi awiri. Ndipo musunge chikondwerero cha Yehova masiku asanu ndi awiri mchaka. Ndilo lemba losatha mwa mibado yanu. Musunge mwezi wachisanu ndi chiwiri. Mukhale mmisasa masiku asanu ndi awiri, onse obadwa mdziko la Israeli akhale mmisasa, kuti mibado yanu ikadziwe kuti ndinakhalitsa ana Israeli mmisasa pamene ndinawatulutsa mdziko la Ejipito. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Ndipo Mose anafotokozera ana Israeli nyengo zoyikika za Yehova. Levitiko mutu 24. Za mafuta anyalizo ndi mkate woonekera. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, uza ana a Israeli kuti akutengere mafuta a azitona, oyera, opera akuunikira, kuti aziwalitsa nyali nthawi zonse. Aroni ayikonze kunja kwa nsalu yotchinga ya mboni mchihema chokomanako, kuyambira madzulo kufikira mmawa, pamaso pa Yehova nthawi zonse. Likhale lemba losatha mwa mibado yanu. Akonze nyalizo pa choyikapo nyali choona pamaso pa Yehova nthawi zonse. Ndipo uzitenga ufa wosalala ndi kuphika timitanda 12, awiri amagawo 10 a efa afikane kamtanda kamodzi. Ndipo utiyike mmizere iwiri, tisanu ndi kamodzi mzere umodzi, pagome loyera pamaso pa Yehova. Nuike lubani loona ku mzere uliwonse kuti likhale kumkate ngati chokumbutsa, nsembe ya moto ya Yehova. Nthawi zonse tsiku la sabata aukonze pamaso pa Yehova chifukwa cha ana a Israeli, ndilo pangano losatha. Ndipo ukhale wa Aroni ndi ana ake audye pamalo popatulika, pakuti auyese wopatulika kwambiri uchokera ku nsembe za moto za Yehova, ndilo lemba losatha. Kulangidwa kwa otemberera Mulungu ndi wochimwira zina. Ndipo mwana wa mwamuna wa mkazi wa Chiisraeli, atate wake ndiye Mwejipito, anatuluka mwana a Israeli, ndi mwana wa mwamuna wa mkazi wa Chiisraeliyo, analimbana naye munthu Mwisraeli kuchigono. Ndipo mwana wa mwamuna wa mkazi wa Chiisraeli anachitira dzina mwano, natemberera, ndipo anadza naye kwa Mose. Dzina la mayi wake ndiye Selomiti, mwana wa Dibiri wa fuko la Dani. Ndipo anamsunga mkaidi kuti awafotokozere mmene anenere Yehova. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, tuluka naye wotembererayo kunja kwa chigono. Ndipo onse adamumva ayike manja awo pamutu pake, ndi khamu lonse limponye miyala afe. Ndipo unene ndi ana a Israeli ndi kuti, aliyense wotemberera Mulungu wake azisenza kuchimwa kwake. Ndi iye wakuchitira mwano dzina la Yehova amuphe ndithu. Khamu lonse limponye miyala ndithu, mlendo ndi wobadwa mdziko yemwe akachitira dzina la Yehova mwano awaphe. Munthu akakantha munthu mzake aliyense kuti afe, amuphe ndithu. Munthu akakantha nyama kuti ife, ambwezere ina, moyo kulipa moyo. Munthu akachititsa mnansi wake chilema, monga umo anachitira mumwemo, amchitire iye. Kuthyola kulipa kuthyola. Diso kulipa diso. Dzino kulipa dzino. Monga umo anachitira munthu chilema, mumwemo amchitire iye. Iye wakukantha nyama kuti ife, ambwezere ina. Iye wakupha munthu, amuphe. Chiweruzo chanu chifanefane ndi mlendo ndi wobadwa mdziko, pakuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. Ndipo Mose ananena ndi ana a Israeli, ndipo anatulutsa wotembererayo kunja kwa chigono namponya miyala. Ndipo ana a Israeli anachita monga Yehova adauza Mose. Levitiko mutu 25. Za chaka chopumula dziko. Ndipo Yehova ananena ndi Mose mphiri la Sinai ndi kuti, nena ndi ana a Israeli nuti nawo, mutakalowa mdziko limene ndikupatsani, dzikoli lizisungira Yehova sabata. Zaka zisanu ndi chimodzi ubyale mmunda mwako, ndi zaka zisanu ndi chimodzi udzombole mphesa zako, ndikucheka zipatso zake, koma chaka cha chisanu ndi chiwiri chikhale sabata la kupumula la dziko, sabata la Yehova. Usamabyala mmunda mwako, usamadzombola mipesa yako. Zopuka zoka, zofikira masika, usamazithyola. Ndi mpesa za mipesa yako, yosadzombola, usazicheka. Chikhale chaka chopumula dziko. Ndipo sabata la dzikoli likhale kwa inu la chakudya. Kwa iwe ndi mnyamata wako, ndi mdzakazi wako, ndi wolembedwa ntchito yako, ndi mlendo wako wakugonera kwanu, ndi ng'ombe zako, ndi nyama ziri mdziko lako. Zipatso zake zonse zikhale chakudya chawo. Za chaka choliza lipenga. Ndipo uziwerengera masabata a zaka asanu ndi awiri, zaka zisanu ndi ziwiri kasanu ndi kawiri, kotero kuti zaka za masabata a zaka asanu ndi awiri, zifikire zaka makumi anayi kudza zisanu ndi zinayi. Pamenepo, uzitumizira lipenga lomveka, mwezi wa chisanu ndi chiwiri, tsiku la kumi la mweziwo, tsiku la chitetezero, mutumizire lipenga lifikire mdziko lanu lonse. Ndipo muchipatule chaka cha makumi asanu, ndi kulalikira kwa onse okhala mdzikomo kuti akhale aufulu. Muchiyese chaka choliza lipenga, ndipo mubwerere munthu aliyense ku zake zake. Ndipo mubwerere yense ku banja lake. Muchiyese chaka cha makumi asanucho, choliza lipenga. Musamabyala, kapena kucheka zophuka zokha mwemo. Kapena kucheka mpesa zake za mipesa yosadzombola. Popeza ndicho chaka chozinga lipenga, muchiyese chopatulika, mudye zipatso zake kunja kwa munda. Chaka choliza lipenga ichi, mubwerere nonse ku zake zake. Ndipo ukagulitsa kanthu kwa mnansi wako, kapena kugula kanthu kwa mnansi wako, musamasautsana. Monga mwakuwerenga kwake kwa zaka, chitapita choliza lipenga. Uzigula kwa mnansi wako, ndi monga mwakuwerenga kwa zaka za zipatso azigulitsa. Monga mwakuchuluka kwa zaka zake, uonjeze mtengo wake. Ndi monga mwakuchepa kwa zaka zake, uchepetse mtengo wake. Pakuti akugulitsa powerenga masiku ake. Musamasa utsana, koma uwepe Mulungu wako. Popeza ine ndine Yehova Mulungu wanu. Mwemo, muchite malemba anga, ndi kusunga maweruzo anga, ndi kuwachita. Ndipo mudzakhala mdzikomo okhazikika. Dziko lidzaperekanso zipatso zake, ndipo mudzadya ndi kukhuta, ndi kukhalamo okhazikika. Ndipo mukadzati tidzadyanji chaka cha chisanu ndi chiwiri, taonani sitidzabzala, sitidzakolola dzinthu. Pamenepo ndidzauza dalitso langa, litsike pa inu chaka cha chisanu ndi chimodzi, ndipo chidzapatsa zipatso zofikira zaka zitatu. Ndipo mubyale chaka cha chisanu ndi chitatu, ndi kudya zipatso za sundwe, kufikira chaka cha chisanu ndi chinayi, mpaka zitacha zipatso zake, mudzadya za sundwe. Za kuombola dziko ndi nyumba. Ndipo asagulitse dziko chigulitsire. Popeza dziko lindilanga, pakuti inu ndinu alendo akugonera ndi ine. Potero muzilola liomboledwe dziko lonse mulinalo. Mbale wako akasaukira juma nakagulitsa chake chake, pamenepo mombolo wake mbale wake weniweni azidza, naombole chimene mbale wake anagulitsacho. Ndipo munthu akasowa mombolo, koma dzanja lake lachionetsa, nachipeza chofikira kuchiwombola, pamenepo awerenge zaka za kugulitsa kwake, nabwezere wogulayo zotsalirapo, nabwerere iye ku dziko lake. Koma dzanja lake likapanda kupeza zofikira za kumbwezera, pamenepo chogulitsacho chikhale mdzanja lake la iye adachigulayo. Kufikira chaka choliza lipenga, koma chaka choliza lipenga chituluke, nabwerere iye ku dziko lake. Munthu akagulitsa nyumba yogonamo, mzinda wa mlinga, ayiwombole chisanathe chaka choyigulitsa, kufikira kutha chaka akhoza kuwombola. Ndipo akapanda kuyiwombola, kufikira kutha kwake kwa chaka cha mphumphu, nyumba iri mzinda wa mlingayi idzakhala yake ya iye adayigula, yosamchokeranso mwa mibado yake. Si idzatuluka chaka choliza lipenga. Koma nyumba za mmidzi yopanda linga, aziyese monga minda ya mdziko ziomboledwe, zituluke mchaka choliza lipenga. Kunena za mizinda ya Alevi, nyumba za mizinda yao yao, Alevi akhoza kuziombola nthawi zonse. Ndipo munthu akagula kwa Mlevi, nyumba yogulayo yokhala mu mzinda wake wake, ituluke mchaka choliza lipenga. Popeza nyumba za mizinda ya Alevi ndizo zao zao mwana a Israeli. Koma dambo la pojera pao siligulika. Popeza ndiwo lao lao kosatha. Ndipo mbale wako akasaukira chuma, ndi dzanja lake lisowa, iwe uzimgwiriziza. Akhale nawe monga mlendo wa kugonera kwanu. Usamamgwezetsa phindu kapena chiwonjezero, koma uope Mulungu wako, kuti mbale wako akhale nawe. Musamampatsa ndalama zako polira phindu, kapena kumpatsa zakudya kuti aonjezerepo pochibwezera. Ine ndine Yehova Mulungu wanu, amene ndinakutulutsani mdziko la Ijipito, kukupatsani dziko la Kanani kuti ndikhale Mulungu wanu. Za mbale wodzigulitsa akhale kapolo. Ndipo mbale wako akasaukira chuma ndi kudzigulitsa kwa iwe, usamangwiritsa ntchito monga kapolo. Azikhala nawe ngati wolipidwa ntchito, ngati mlendo wako, akutumikire kufikira chaka choliza lipenga. Pamenepo azituluka kukuchokera, iye ndi ana ake omwe, nabwerere kumbumba yake, abwerere ku dziko lawo la makolo ake. Pakuti iwo ndiwo atumiki anga, amene ndinawatulutsa mdziko la Ijipito, asamawagulitsa monga amagulitsa kapolo. Usamamuweruza mumzunza, koma uope Mulungu wako. Kunena za kapolo wako, omamuna, kapena wamkazi amene ukhala nawo, azikhala amitundu akuzungulira inu. Kwa iwowa, muzigula akapolo amuna ndi akazi. Muwagulenso ana alendo akukhala mwa inu, aiwowa ndi amabanja awo akukhala nanu, amene anabadwa mdziko lanu, ndipo adzakhala anu. Ndipo muwayese cholowa cha ana anu, akudza mbuyo, akhale awo, muwayese akapolo kosatha. Koma za abale anu, ana a Israeli, musamalamulirana mozunza. Ndipo mlendo wakugonera kwanu akalemera chuma, ndi mbale wako wakukhala naye akasauka, nadzigulitsa kwa mlendo wakugonera kwanu, kapena kwa fuko la banja la mlendo, atatha kudzigulitsa aomboledwe. Wina wa abale ake amuombole. Kapena mbale wa atate wake, kapena mwana wa mbale wa atate wake amuombole. Kapena mbale wake aliyense wa banja lake amuombole. Kapena akalemera chuma yeka adzombole yeka. Ndipo awerengere amene anamgulayo kuyambira chaka adadzigulitsa kwa iye kufikira chaka choliza lipenga. Ndipo mtengo wake ukhale monga mwa kuwerenga kwa zaka. Amuyesere monga masiku a munthu wolipidwa. Zikamtsalira zaka zambiri monga mwa izi, abwezere ndalama zakumuombola zochokera ku ndalama zomgulazo. Ndipo zikamtsalira zaka pang'ono kufikira chaka choliza lipenga, amuwerengere monga mwa zaka zake, abwezere mtengo wake wakumuombola. Akhale naye monga wolipidwa chaka ndi chaka. Asamamlamulira momzunza pamaso pako. Ndipo akapanda kumuombola motero, adzituluka chaka choliza lipenga, iye ndi ana ake omwe. Pakuti ana Israeli ndi atumiki anga, iwo ndiwo atumiki anga, amene ndinawatulutsa mdziko la Ijipito, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Levitiko mutu 26. Malamulo, malonjezo ndi machenjezo. Musamadzipangira mafano, kapena kudziutsira mafano osema, kapena choimiritsa, kapena kuyika mwala wozokota mdziko mwanu kuugwadira umenewo. Popeza ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musunge masabata anga, ndikuchitira ulemu malo anga opatulika, ine ndine Yehova. Mukamayenda mmalemba anga, ndikusunga malamulo anga, ndikuwachita, ndidzakupatsani mvula mnyengo zake. Ndi dziko lidzapereka zipatso zake, ndi mitengo ya mminda idzabala zipatso zake. Ndipo nyengo yopuntha tirigu idzafikira nyengo yotchera mphesa. Ndi nyengo yotchera mphesa idzafikira nyengo yobzala. Ndipo mudzakhuta nacho chakudya chanu, ndi kukhala mdziko mwanu okhazikika. Ndipo ndidzapatsa mtendere mdzikomo kuti mudzagone pansi, wopanda wina wakukuopyani. Ndidzaletsanso zilombo zisakhale mdzikomo, lupanga lomwe silidzapita mdziko mwanu. Mudzapirikitsa adani anu, ndipo adzagwa pamaso panu ndi lupanga. Asanu a inu adzapirikitsa 100, ndi 100 la inu adzapirikitsa 10,000. Ndi adani anu adzagwa pamaso panu ndi lupanga. Ndipo ndidzatembenukira kwa inu, ndikukubalalitsani, ndikukuchulukitsani, ndipo ndidzakhazika chipangano changa ndinapangana nanucho. Ndipo mudzadya za sundo wakale, ndikutulutsa zakale chifukwa cha zatsopano. Ndidzamanga kachisi wanga pakati pa inu, ndipo moyo wanga sudzanyasidwa nanu. Ndipo ndidzayenda-yenda pakati pa inu, ndikukhala Mulungu wanu, ndi inu mudzakhala anthu anga. Ine ndine Yehova Mulungu wanu, amene ndinakutulutsani mdziko la Ejipito, kuti musakhale akapolo awo, ndipo ndinathyola mitengo ya magoli anu, ndikukuyendetsani choweramuka. Koma mukapanda kundimvera ine, osachita malamulo awa onse, ndipo mukakaniza malemba anga, ndi moyo wanu ukanyansidwa nawo maweruzo anga, kotero kuti simudzachita malamulo anga onse, koma kuthyola chipangano changa, ndidzachitira inu ichinso. Ndidzakuyikirani zoopsa, nthenda yowondetsa ya mchifuwa ndi malungo, zakulanda maso ndi mphamvu, ndi kuzunza moyo, ndipo mudzadzala mbewu zanu chabe, popeza adani anu adzazidya. Ndipo nkhope yanga idzatsutsana nanu, kuti adani anu adzakukanthani. Ndipo akudana ndi inu adzachita ufumu pa inu, ndipo mudzathawa wopanda wakukulondolani. Ndipo mukapanda kundimvera, zingakhale izi ndidzawonjeza kukulangani kasanu ndi kawiri chifukwa cha zochimwa zanu. Popeza ndidzathyola mphamvu yanu yodzikuza, ndikusandutsa thambo lanu likhale ngati chitsulo ndi dziko lanu ngati mkuwa. Ndipo mudzachita nayo mphamvu yanu chabe, ndi nthaka yanu sidzapereka zipatso zake, ndi mitengo ya mdziko sidzabala zobala zake. Ndipo mukayenda motsutsana nane, osalola kumvera ine, ndidzakuwonjezerani miliri kasanu ndi kawiri, monga mwazochimwa zanu. Popeza ndidzatumiza chirombo chakuthengo pakati pa inu, ndipo chidzalanda ana anu, ndikuwononga zoweta zanu, ndipo chidzachepetsa inu kuti mukhale pang'ono, ndi njira zanu zidzakhala zakufa. Ndipo mukapanda kulangika nazo ndikubwera kwa ine, mukayenda motsutsana ndi ine, inenso ndidzayenda motsutsana ndi inu. Ndipo ndidzakukanthani, inedi kasanu ndi kawiri, chifukwa cha zoyipa zanu. Ndipo ndidzadzetsa kwa inu lupanga lakuchita chilango cha chipangano, kotero kuti mudzasonkhanidwa mmizinda mwanu, ndipo ndidzatumiza mliri pakati pa inu, ndipo mudzaperekedwa mmanja mwa mdani. Pamene ndithyola mchirikizo wanu wa mkate, akazi khumi adzaphika mkate wanu mu mchembo umodzi. Nadzabweza mkate wanu ndi kuuyesa, ndipo mudzadya koma osakhuta. Ndipo mukapanda kundimvera ine, chingakhale ichi, ndi kuyenda motsutsana nane, ine ndidzayenda nanu motsutsana mwakukuzazirani, ndikukulangani inedi kasanu ndi kawiri chifukwa cha zochimwa zanu. Ndipo mudzadya nyama ya ana anu amuna, inde nyama ya ana anu akazi mudzayidya. Ndipo ndidzawononga malo a msanje anu, ndikulikha zoyimiritsa zanu za dzuwa, ndikuponya mitembo yanu pa mitembo ya mafano anu, ndi moyo wanga udzanyansidwa nanu. Ndipo ndidzasandulitsa mizinda yanu bwinja, ndikupasula malo anu opatulika, wosanunkhiza ine za fungo lanu lokoma. Inde ndidzapatsula dzikoli, ndipo adani anu akukhala mmwemo adzadabwa nako. Ndipo ndidzabalalitsa inu mwa amitundu, ndikusolola lupanga kukutsatani. Ndi dziko lanu lidzakhala lopasuka, ndi mizinda yanu idzakhala bwinja. Pamenepo dzikoli lidzakondwera nawo masabata ake, masiku onse akupasuka kwake, pokhala inu mdziko la adani anu, pamenepo dziko lidzapumula, ndikukondwera nawo masabata ake. Masiku onse akupasuka kwake lipumula, ndiko mpumulo udalisowa mmasabata anu, pokhala inu pamenepo. Kunena za iwo akutsalira, ndidzalonga kukomoka kumtima kwawo mmayiko a adani awo. Ndi liwu la tsamba lotengeka ndi mphepo lidzawapirikitsa, ndipo adzathawa monga amathawa lupanga, ndipo adzagwa wopanda wakuwalondola. Ndipo adzakhumuditsana monga pothawa lupanga, wopanda wakuwalondola, ndipo adzakhala wopanda mphamvu ya kuima pamaso pa adani anu. Ndipo mudzatayika mwa mitundu, ndi dziko la adani anu lidzakudyani. Ndipo otsala mwa inu adzazunzika mmoyo ndi mphulupulu zawo mayiko a adani anu. Ndiponso ndi mphulupulu za makolo awo adzazunzika mmoyo. Pamenepo adzavomereza mphulupulu zawo ndi mphulupulu za makolo awo pochita zosakhulupirika pa ine. Ndiponso popeza anayenda motsutsana ndi ine, inenso ndinayenda motsutsana nawo ndi kuwatengera ku dziko la adani awo. Ngati tsono mtima wawo wosadulidwa udzichepetsa ndipo avomereza kulanga kwa mphulupulu zawo, pamenepo ndidzakumbukira pangano langa ndi Yakobo, ndiponso pangano langa ndi Isaki, ndiponso pangano langa ndi Abrahamu ndidzakumbukira, ndipo ndidzakumbukira dzikoli, dziko lomwe lidzasiyidwa nawo ndi kukondwera ndi masabata ake pokhala lopasuka. Iwo wapalibe, ndipo iwo adzavomereza kulanga kwa mphulupulu zawo, popeza inde popeza anakaniza maweruzo anga, ndi moyo wawo unanyansidwa nawo malemba anga. Ndiponso pali ichinso, pokhala iwo mdziko la adani yawo, sindidzawakaniza kapena kunyansidwa nawo, waononga konse, ndi kuthyola pangano langa ndinapangana nawo, popeza ine ndine Yehova Mulungu wawo. Koma chifukwa cha iwo ndidzakumbukira pangano la makolo awo amene ndinawatulutsa mdziko la Ejipito pamaso pa mitundu kuti ndikhale Mulungu wawo, ine ndine Yehova. Awa ndi malemba, ndi maweruzo, ndi malamulo amene Yehova anayika pakati pa iye ndi ana a Israeli mphiri la Sinai ndi dzanja la Mose. Levitiko mutu 27. Chowinda ndi chiombolo chake. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, nena ndi ana a Israeli nuti nawo, pamene munthu achita chowinda chapadera, anthuwo azikhala a Yehova monga mwa kuyesa kwawo. Ukayesa wamamuna wa zaka 20 kufikira wina wa zaka 50, uziwayesera amasekeli 50 asiliva monga mwasekeli wa malo opatulika. Koma akakhala wamkazi, umuyeseri wa masekeli 30. Akakhala munthu wa zaka 5 kufikira wina wa zaka 20 uwayesere wamamuna wa masekeli 20 ndi wamkazi wa masekeli 10. Akakhala mwana wa mwezi umodzi kufikira zaka 5, uziwayesera wamamuna wa masekeli 5 asiliva ndi wamkazi wa masekeli 3 asiliva. Akakhala munthu wa zaka 50 ndi mphambu, akakhala wamamuna, umuyeseri wa masekeli 10, akakhala wamkazi wa masekeli 10. Koma chuma chake chikapanda kufikira kuyesa kwako, amuike pamaso pa wansembe kuti wansembeyo amuyese. Ndipo wansembeyo amuyese monga akhoza iye amene anawinda. Ndipo chikakhala cha nyama imene anthu amabwera nayo ikhale chopereka cha Yehova, zonse zotere munthu akazipereka kwa Yehova zikhale zopatulika. Asayisinthe yokoma malo mwa yoyipa, kapena yoyipa malo mwa yokoma. Ndipo akasinthadi nyama malo mwa inzake, pamenepo iyo ndiyo sinthikayo zikhale zopatulika. Ndipo chikakhala cha nyama yodetsa imene sabwera nayo ikhale chopereka cha Yehova, ayike nyamayi pamaso pa wansembe. Ndipo wansembeyo ayiyese mtengo wake ingakhale yokoma kapena yoyipa, monga uyiyesa wansembewe momwemo. Ndipo akayiwombola ndithu, pamenepo aonjezepo limodzi la magawo 5 la mtengo wake. Munthu akapatula nyumba yake ikhale yopatulika kwa Yehova, wansembe aziyesa mtengo wake ingakhale yokoma kapena yoyipa, monga wansembeyo ayiyesa ikhale momwemo. Ndipo iye wakuipatula akawombola nyumba yake aonjezepo limodzi la magawo 5 la ndalama za kuyesa kwako, ndipo idzakhala yake. Munthu akapatulirako Yehova munda wake, uziuyesa monga mwa mbewu zake zikakhala. Homeri wa barele, uyese wa masekeri 50 asiliva. Akapatula munda wake kuyambira chaka choliza lipenga, mundawo ukhale monga momwe anauyesera. Akaupatula munda wake chitapita chaka choliza lipenga, wansembe azimuwerengera ndalama monga mwa zaka zotsalira kufikira chaka choliza lipenga, nazichepchako pakuyesa kwako. Ndipo wakupatula mundayo akawomboladi, aonjezeko limodzi la magawo 5 la ndalama za kuyesa kwako. Ndipo uzikhalitsa wake. Koma akapanda kuwombola mundawo, kapena atagulitsa mundawo kwa munthu wina, suwomboledwanso. Koma potuluka mchaka choliza lipenga, mundawo ukhale wopatulikira Yehova, ngati munda woperekedwa chiperekere kwa Mulungu, ukhale wake wa wansembe. Ndipo akapatulira Yehova munda wote adaugula, wosati wogawako ku munda wake. Pamenepo wansembeyo amuwerengere mtengo wake wa kuyesa kwako, kufikira chaka choliza lipenga, ndipo apereke kuyesa kwako tsiku lomwero, chikhale chinthu chopatulikira Yehova. Chaka choliza lipenga, mundawo ubwerere kwa iye amene adaugulitsa, kwa iye amene dzikoli ndi lake. Ndipo kuyesa kwako konse kukhale monga mwa sekeri wa malo opatulika, sekeri ndi magera 20. Komatu woyamba kubadwa mwa nyama akhale wobadwa woyamba wa Yehova. Munthu asampatule, ingakhale ng'ombe, ingakhale nkhosa, ndiye wa Yehova. Koma akakhala wa nyama zodetsa, azimuwombola monga mwa kuyesa kwako, naonjezepo limodzi la magawo 5 la mtengo wake. Ndipo akapanda kumuwombola, amgulitse monga mwa kuyesa kwako. Za choperekedwa chiperekere, ndi la 10 la zanthaka ndi zamkola. Koma asachigulitse kapena kuchiwombola chinthu choperekedwa chiperekere kwa Mulungu, chimene munthu achipereka chiperekere kwa Yehova. Chotengako kuzonse ali nazo, ngakhale munthu, kapena nyama, kapena munda wake, chilichonse choperekedwa chiperekere kwa Mulungu nchopatulika kwambiri. Asamuombole munthu woperekedwa chiperekere kwa Mulungu amuphe ndithu. Limodzi mwa magawo 10 la zonse mdziko, la mbewu zake za dziko, la zipatso za mtengo ndilo la Yehova, likhale lopatulikira Yehova. Koma munthu akawombolatu kanthu kalimodzi la magawo 10, aonjezeko limodzi la magawo 5. Ndipo limodzi la magawo 10 lonse la ng'ombe, kapena la nkhosa, kapena la mbuzi, zilizonse zimapita pansi pa ndodo, limodzi la magawo 10 likhala lopatulikira Yehova. Asafunse ngati yabwino kapena yoyipa, kapena kuisintha, koma akaisinthatu, pamenepo iyo ndiyo sinthekayo, zikhale zopatulika zonse ziwiri, asamayiwombola. Awa ndi malamulo amene Yehova analamula Mose, awauze ana a Israeli mphiri la Sinai.